Asibisile kusimile umzuzwana nje sisakho thamisa amakhanda ethu ngomkhuleko. Osethu nomusa impela siyabonga namhlanje ngalenhlanhla esinayo yokuba sibuthane thina uqobo ndawonye phezu komhlaba ngaphambi kokufika kwenkosi. Singathi singahlola izinhliziyo zethu namhlanje ngezwi lakho futhi sibone ukuthi sikukho yini ukukholwa ukuze sikwazi ukuma ngomumo ukuthi ihora lokubonakala kwakhe. Ukuba sibe njengoba umbhalo uthe kuyoba njalo sihlwithwe kanye nalabo abaleleyo futhi sihlangabeze inkosi emoyeni futhi sibe nayo njalo. Siyakubonga ngomoya wobuKristu weqiniso osekhona ezweni phakathi kwabantu ukuthi basakukholwa nezwi lakho. Ngakho sicela izibusiso zakho phezu kwethu namhlanje ukuthi uzozehlisela njengezihlambi kulowo nalowo wethu kulokho esikudingayo ukuze siniselwe yizwi ukuze sikwazi ukukhula sibe amathuluzi okusetshenziswa ezandleni zakho alolu suku lokugcina. Ngokuba lokhu sikucela egameni lenkosi uJesu Kristu, umelusi wezimvu wethu omkhulu esibheke ukuba abonakale. Amen. Ningahlala phansi futhi ngifuna ukusho ukuthi lokhu ngikuthatha njengenhlanhla enhle kakhulu kulokhu ukusa ukuba lapha futhi ngiyaxolisa asinayo indlu yokuhlala eyenele futhi sizozama kulobu busuku manje ukuba sibe nomkhuleko wabagulayo. Namhlanje kulokhu kusa kuzoba ngokulukhunyana futhi bengizowutheyipha lo mlayezo namhlanje. Nge inkosi bonakale isebenzana nami mayelana nawo inyanga noma ezimbili ezedlule futhi mude futhi anginaso isikhathi phandle emihlanganweni ngoba lokho sikuvumela kufike emashumini amathathu imizuzu engamashumi amane yenkonzo bese ke singenxa yabantu abazohamba bayosebenza nezinto ngikuthola kungcono uma ngenza imilayezo yami ibe emifishane. Futhi bebengenazi isikhathi lapha yase kuqopha ngakho ngicabanga ukuthi ngizolinda nje ngize ngifike eTabernakele lapha bese ke ngikuqophela lapha. Futhi uthe ukuba muda kancane futhi ngiyazi nimile futhi ngizosheshisa ngokukhulu ukujaha. Futhi manje ngeke ningihluphe uma nishintshana ngezihlalo kumbe noma ngabe yini okunye lokho kuzoba kuhle kakhulu kimi ngoba lolu usuku olukhethekile esenza ngalo lokhu ukuqopha. Futhi ngakho sinemibiko emikhulu evela kulokho inkosi ekwenzile ngaphandle entsimini kodwa mhlawumbe sizonikeza eminye eminingi yalowo kulobu busuku uma singakwazi ukunikeza isikhathi esiningi kuwo sibe nesikhathi esiningi sokunikeza. Namanje sethemba ukuthi inkosi izonibusisa ngamunye wenu. Ngiyazi inhliziyo zenu zigcwele injabulo nibheke ukufika kwenkosi. Neyami futhi yaphuphuma ukubona izinto zenzeka ngendlela eziyiyo nengxabano yesizwe nebandla esimweni elikuso nokubona izibonakaliso zokufika kwakhe ngakho kokubili okomzimba nokomoya nokwazi ukuthi lesi sikhathi sokubonakala kwakhe sesisondele kakhulu kugcwalisa nje inhliziyo yethu ngenjabulo ukwazi ukuthi sizoguqulwa ngolunye lwalezi zinsuku sizoguquka kulezi zidalwa esiyizo. Manje ngiyakholwa uma ngiqonda banocingo oluchunyiwe ndawo ukuthi lo mlayezo uya ePhoenix nasezingcenyeni ezehlukene ngocingo. Futhi ngakho manje siyethemba ukuthi uma lokho kunjalo angazi ngisanda kutshelwa lokho ngaphambi nje kokungena futhi bonke abantu phandle lapho bajabulela impilo enhle ngempela nenkazimulo yenkosi iphezu kwabo. Namanje sizovula izwi lenkosi futhi esikukhonela sonke lapha ngokuba sizijabulele nokunaka lokho asizanga lapha futhi akekho noyedwa okhona owaziyo ukuthi noma imuphi umuntu angahlala kulokhu ukushisa okunjengalokhu futhi kube ngumqondo wokuba lapha nje. Silapha ngenhloso eyodwa futhi leyo ingukuthi sihambe sisondelane kakhulu noNkulunkulu. Ilokho kuphela esingakwenza kungukukholwa ukuthi iNkosi uJesu nathi futhi silapha ukuba sihambe sisondelane kakhulu naye. Manje lokho kushisa kulukhunyana nakimi sengaze ngathi wejwayela ukuba kulokho kushisa okumile phandle lapho eTucson ukuswakama lapha manje ukushisa kwakithi lapha yakushisa kakhulu kunalokho kodwa kumile. Ukusokama kwakithi ngesinye isikhathi kungokunye kwamashumi amabili kwepesente lilodwa mhlawumbe into efana nalokho cishe nje impela kufane nokuhlala ngaphansi kwethende lomoya mpilo i-oxygen. Kodwa lapha nomswakamo kuwo futhi ukwenza nje uzizwe uthi ukuba nokukhameka njengoba sasivamise ukubiza kanjalo. Ngakho kulukhuni phezu kwenu, ngakho ngiyakwazi lokho nani bomama eninezingane ezincane, nani bantu enimile abadala nabasha futhi nibekwe ndawonye njengoba ninjalo. Namanje sithemba ukuthi uNkulunkulu uzonivuza kakhulu ngokuzinikela kwenu. Ngiyaqonda ukuthi umfowethu Roy Borders ukhona ndawo ngimzwile ememezela kodwa ngiqagele mhlawumbe akakwazanga ukungena. Kulungile, leyo yimanager yemihlangano. Ngakho manje sifuna futhi ukumemezela ukuthi lowo obevamise ukuba phakathi kwethu uhambile ukuba abe nenkosi kulokhu kusa, indoda umfowethu Jackson waseStevens eMichigan. Akekho waziyo ukuthi uhambe kanjani noma kuthiwani ngakho ubeqhuba kahle nje futhi uvele nje ngicabanga ukuthi bamthole efile noma okuthize. Angiwutholanga umniningwane ogcwele wakho. Futhi simbonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi umfowethu Jackson ube ngumKristu. Kweminyaka eminingana ngimbonile kodwa uhlale phakathi kwethu futhi ungomunye wethu uNkulunkulu aphumuze umphefumulo wakhe oyiqhawe. Uhamba kanjalo sikholwa ukuthi mhlawumbe kwakuyinto ethize ukuthi kwase kuyisikhathi sakhe sokuthi ahambe. INkosi ayizange isexwayise ngakho noma yena ngakho uvele wahamba nje ileyo ndlela okube yiyo. Futhi ngifuna ukubiza umkakhe ngokushesha okukhulu nje futhi ngimtshele ukudabuka kwethu. Futhi sonke sifuna ukubonga kuNkulunkulu ngempilo yakhe yobuKristu enobuqhawe nokuthi ubesho ukuthini lapha emhlabeni futhi kakhulukazi kithina lapha kuleli bandla lendawo. Manje kulo busuku ngibemezele ukuthi kuzoba khona umkhuleko wabagulayo kulo busuku futhi ngizokhuluma kabanzi ngabagulayo kulo busuku. Kodwa isikhathi asingene ngqo ezwini manje ngoba kuminyene futhi kuyashisa sizoqonda ngqo ezwini. Ngifuna ukufunda ezingcenyeni ezimbili zombhalo kulokhu kusazinde, ngakho lokho kuzonginika isendlalelo esincane salokho engifuna ukusho. Futhi manje ngifisa sengathi bebengayibamba itheyiphu omfowethu Sotman ngaphambi kokuba bayithengise uma kungenzeka. Futhi ngithanda ukuyilalela ngaphambi kokuba iphumele emphakathini. Manje ngifuna ukufunda kwabaseFilipi sathuko sesibili elokuqala kuya kwelesishiyagalombili nakuba seKorinto besibili sesithathu siqale ngelesithupha futhi ngifunde esahlukweni sesine sokuba seKorinto besibili okwesendlalelo nje. Manje kwabaseFilipi sathuko sesibili ngizofunda kuqala. Ngaphambi kokufunda asikhuleke. Kosi Jesu, izwi lakho liyiqiniso. Nakuleli hora lenkathazo esiphila kulo, isizwe sivukela isizwe, inhlupheko kuzamazama kumhlaba ezindaweni eziningi, izinhliziyo zomuntu zehluleka ukwesaba, sibona ukuloba ngesandla odongeni. Manje lokho kusendaweni yemvelo ukuze lonke izwe likubone lokhu. Kodwa manje kukhona indawo kamoya futhi sibona izehlakalo ezinkulu futhi sifuna ukukhuluma ngazo namhlanje. Busisa izwi lakho eliya enhliziyweni yethu. Siyazi ukuthi akukho muntu ezulwini noma emhlabeni ofanele ukuthatha lencwadi ukuba aqaqe izimpawu noma ayibuke ngisho. Kodwa wabakhona owakhamunga iwundlu elihlatshiwe linegazi elafika futhi layithatha incwadi futhi lalifanele futhi likwazi ukuyivula. Wundlu likaNkulunkulu, sivulele izwi lakho ezinhliziyweni zethu namhlanje ukuba liduduze. Sizinyeko zakho sithethelele izono zethu Nkosi. Uthi noma yini eyovimbela izwi ekubeni likhubeke ngamandla amakhulu nokuthonya namhlanje ezimpilweni zethu. Kususe Nkosi noma yisiphi sithiyo ukuze sibe nokungena ngokugcwele kuzo zonke izibusiso esethenjiswe zona ngezwi lakho. Ngicela egameni lika Jesu. Amen. Ngoba sePhilippi besibili. Ngakho ke uma kukhona induduzo kuKristu, uma kukhona ukududuzeka kothando, uma kukhona inhlangano kamoya, uma kukhona isisa nesihawu, gcwalisani ukuthokoza kwami ukuba nibe nomqondo munye, ninothando lunye, nibe nhliziyonye, niqonde into yinye.
Let nothing be done through strife.
Ningenzi lutho ngombango nangodumo lwezwe kepha ukuthobeka nishaye sengathi abanye bakhulu kunani.
Look not every man to his own things.
Yilowo nalowo angabheki okwakhe kepha yilowo abheke nokwabanye. Mawubekini lowo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu. Owathi nesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu.
But made himself of no reputations and took upon him the form of a servant.
Kepha wazidele thabathe isimo senyoku enze ngumfanekiso womuntu.
And being found in fashion.
Wathi funyenwe enjengomuntu wazithoba elalela kwaze kwaba sekufeni, yebo ekufeni kwesiphambano.
Now, if we shall turn now over to
manje uma sizophenya manje ngale kwabaseKorinte besibili isahluko sesithathu sizoqala ngeverse lesithupha futhi sifunde lokhu size siyofika kweleshumi nesishiyagalombili futhi sehle siye engxenyeni yesahluko sesine. Oyena futhi oshwenzileyo sibe namandla ukuba izikhonzi zesivumelwano esisha singesiso esegama kodwa esikamoya ngokuba igama liyabulala kodwa umoya uyaphilisa. Kepha uma inkonzo yokufa enamagama aqoshiwe matsheni yafika inenkazimulo ngangokuba abantwana bakwa-Israyeli babengenakubuka ubuso bukaMose ngenxa yenkazimulo yobuso bakhe eyayingephelayo. Pho inkonzo kamoya ayikuba nenkazimulo kakhulu kunayo na?
For if the ministration of condemnation.
Ngokuba uma inkonzo yokulahlwa ibinenkazimulo, ikakhulu inkonzo yokulunga inenkazimulo enkulu kakhulu. Ngokuba nalokho okwakhazimuliswayo kwakungena inkazimulo uma kulinganiswa nenkazimulo lena edluleleyo.
For if that which is done away was glorious.
Ngoba uma lokho obekuza kuphela kwaba nenkazimulo, ikakhulu okumiyo njalo kunenkazimulo. Ngakho ke lokhu sinethemba elinjalo sifanele kakhulu simisibindi sonke, simisibindi sonke.
And not as Moses, which put a
veil over his face, that the children of Israel would not see the glory of that which was glorious. Kodwa ingondo yabo yabalukhuni ngokuba kuze kube sosukwini lwanamuhla nxa kufundwa isivumelwano esidala leyo ndwangu isahlezi ingambuliwe ngokuba iyapheliswa kuKristu. Yebo kuze kube namuhla nxa kufundwa uMose indwangu isayimbuzile izinhliziyo yabo. Kepha nxa iphendukele enkosini indwangu iyasuswa.
Now the Lord is that spirit.
Inkosi nguye umoya, kepha lapho umoya wenkosi kukhona enkululeko. Kepha thina sonke sibuka ngobuso obambuliweyo, inkazimulo yenkosi njengasesibukweni siyaguqulwa sibe njengalowo mfanekiso ngokuya enkazimulweni njengalokhu kumi ngomoya wenkosi. Ngakho lokhu sinale nkonzo njengomusa esiwuphiweyo asidangali.
But have renounced the hidden things and the dishonest, not walking in craftiness and handling the word of God.
Kodwa sizilahlile izinto ezifihliwe nehlazo. Asihambi ngobuqili, asiliphambanisi izwi likaNkulunkulu. Kepha ngokuveza obala iqiniso, sizilahla kunembeza wabantu bonke phambi kwaNkulunkulu. Kepha uma ivangeli lethu lifihlakele, lifihlakele kwabalahlwayo. Kwangathi iNkosi ngenezele izibusiso zayo ekufundweni kwezwi layo. Manje indaba yami lokhu kusa, ukholwa ukuthi uNkulunkulu uzokwembula lokhu. Uthi njalo ngesikhathi, uma nina enithatha amatape futhi nilalele, futhi ngiyethemba futhi ngikholwa ukuthi nibe nokuqonda kukamoya kwalokho uNkulunkulu akade ezama ukukufinyelelisa ebandleni ngaphandle kokukusho ngqo, niyabo? Kuyinto ngesinye isikhathi sidingeka ukuba sisho izinto ngendlela yokuthi kwehle kunciphe, kungahle kubangele abanye ukuba baphume, abanye bahambe, nabanye ukuba badlinze ngakho. Kodwa lokho kwenziwa ngenhloso, kufanele kwenziwe ngaleyo ndlela. Khona-ke kungahle ukuba abanye bangathi usho ukuthi uNkulunkulu angenza into enjengaleyo na? Impela wakwenza, usakwenza namanje. Washo ngelinye ilanga lapho ayekade enezinkulungwane zimzungezile wathi, uma ningadli inyama yendodana kaNkulunkulu noma yendodana yomuntu niphuze igazi layo, ayinakuphila kini. Hloboni yenkulumo mbiko ocabanga ukuthi udokotela wezokwelapha noma umhlengikazi kumbe noma yimuphi umuntu ohlaniphile omuhle obengacabanga ngenkulumo mbiko enjalo ngomuntu owayenenkonzo enjengaleyo ayenayo na? Ngani wayengathi ngidla inyama na? Lelo yizimuzimu, ukuphuza igazi lomuntu ngonela igazi. Ngamanye amazwi ufuna sibe amazimuzimu nabancela igazi. Nezethameli zonke zasuka kuye zahamba. Futhi wawukhona inhlangano yabefundisi ikanye naye yamashumi ayisikhombisa eyayikade ikhethiwe. Futhi waphendukela kubo wayesethi, niyocabangani uma nibona indodana yomuntu yenyukela lapho eyavela khona na? Manje akazange akuchaze lokho, akazange achaze ukuthi kanjani uPawulo wakwenza lokho kamuva, wavele wakusho nje, niyabo? Wasekuthi-ke ngenkathi lokhu wathi, niyothini kulaba abefundisi uma nibona indodana yomuntu yenyukela lapho eyavela khona na? Ungabazeki lawo indoda yathi, manje umzuzwana nje, oh, sidla naye, sidoba naye, silala naye. Siyazi ukuthi wazayelwaphi, siyawazi umbhede wengane ayethunduzelwa kuwo, futhi lo muntu kanjani lokhu, lilikhuni lelizi. NeBhayibheli lathi ababe besahamba naye bamshiya. Manje-ke wayesesele nabayishumi nambili. Wayekade khethe abayishumi nambili nomunye wabo wayenguTheveli washo. Ngakho waphendukela kubo, futhi akukho noyedwa owayengachaza lokho ayesanda kukusho. Bazoyidla kanjani inyama yakhe, baphuze negazi lakhe na? Nokuthi wehla kanjani ngenkathi ezalwa khona lapha emhlabeni na? Niyabo? Abakuqondanga. Wasekephendukela kubapostoli futhi wathi, nifuna ukumuka nani na? Futhi kungale unkathi lapho umpostoli uPetru enza khona inkulumombiko enkulu, osisi uya kubani na? Niyabo? Ngokuba selelisekile, sazi ngokuqinisekileyo ukuthi wena futhi wena wedwa unezwi lokuphila lalelihora, niyabo? Futhi senelisekile ngalokho, niyabo? Abakwazanga ukuchaza, ba ungeke ukwazi ukuchaza kukholwa. Kuyinto oyikholwayo futhi kuqine kakhulu ngangokuthi awukho lutho okunye okuyothatha indawo yakho. Ngakho-ke babazi ukuthi izwi elalibhalelwe lowo nyaka ababephila kuwo, unyaka wobuMesiya, ukuthi wayenela khaca leyo ndawo. Futhi babengenzani ukuba babuyele emumva kulawo abandayo angamabandla ngegama nje abaphume kuwona? Wathi singaya kuphi na? Niyabo? Siqiniseke ngokugcwele ukuthi wena unezwi lokuphila, niyabo? Futhi babengeke bakwazi kulichaza, kodwa balikholwa, niyabo? NoJesu washo lokho kuba ahlunge isixuku sakhe, niyabo, aze akwazi ukuhlanganisa ndawonye iqembu. Nakuba bonke labo bantu bona yishumi nanye kuphela labo ngaleyo nkathi abaqondayo ngempela ukuthi wayengubani. Bazi ukuthi wayengunkulunkulu futhi unkulunkulu yedwa. Manje indaba yami kulokhu ukusa ingukwembula noma ukwembula iveli lowo nkulunkulu. Unkulunkulu ubetshela njalo kuyo yonke iminyaka ezifihla ngemuva kweveli yonke iminyaka, kodwa ubelokhu engunkulunkulu sonke isikhathi, yabo. Kodwa uzigcine efihlekile ezweni futhi uzembula kwabakhethiweyo bakhe njengabapostoli ngalolo suku. Manje lowo wawungunkulunkulu ekhuluma ekuKristu. Manje umuntu ubetshela njalo bekuyimvelo yomuntu efuna ukubona ngokwenyama lo nkulunkulu. Ubefuna njalo ukubona. Umuntu wenze izidalo ezibukeka njengaye. Bacabange amandiya akhonza ilanga. Futhi sithola ukuthi e-Afrika izinhlobo ezehlukene zezilwane nokunjalo. Naphezulu izigqobo eziqoshwe umfanekiso wesilwane esiwuphawu lwesizwe e-Alaska nezinye izimo ezehlukene abacabanga ukuthi lo nkulunkulu ukuzo. Njengoba uPawulu akhuluma lapho e-Athene ngaleso sikhathi e-Areopagus futhi wabatshela ukuthi babekhonza kakhulu onkulunkulu mayelana nalo nkulunkulu ongaziwa ukuthi babazi ukuthi wayekhona kodwa nokho babengamazi. Futhi ngakho siyathola ukuthi ngisho nasemuva le kuJobe, uJobe wayazi ukuthi akukhona uNkulunkulu, wayekwazi. Futhi awukho sidalo esingumuntu emqondweni wabo ophilile esingazi ukuthi kufanele kube khona into ethize ndawo. Futhi manje uJobe wayefuna ukukhuluma naye, futhi ngifuna ngiqaphele isimo uNkulunkulu akhetha ukukhuluma noJobe ekuso. UNkulunkulu wayemboze ngeveli ngenkathi ekhuluma noJobe. Wayemboze ngeveli esivunguvungwini, wehla esesivunguvungwini. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu useze esesivunguvungwini na? Baningana abahlezi lapha isibalo owaye nathi ngolunye usuku ngenkathi efika esesivunguvungwini. Wasitshela kusasele usuku omfowethu Banks Woods ngenkathi ethi, phakamisa leli dwala lijukujele emoyeni bese uthi, isho kanje inkosi uzokubona khona manje. Ngase ngilicosha idwala phezulu esiqongweni sentaba ngalijukujela emoyeni ne kusobala lehla laqala isivunguvungu yabo ukukhotha kwaso. Ufanele wenze into ethize ukubangela into ethize ukuba ikulandele. Jesu wathatha ucezu lwesinkwa waluhlephula, saseke sanda kulolo cezu lwesinkwa. Wathatha amanzi wawathela embizeni yamanzi. U-Elija wathatha usawoti wawufaka ophisweni, wagawula induku wayiphosa emanzini. Kuyinto ethize efanekisayo. Futhi ngicosha leli dwala futhi ngilijukujele emoyeni futhi selehla laqala isivunguvungu. Ngosuku olulandelayo ngani kwakukhona umfundisi owayenathi ohambweni lokuyozingela. Wayemi esondele futhi wathi kimi, ngabe inkosi ikhipha imibono kanje mfowethu Branham na? Ngathi yebo, kodwa ngivamise ukuphuma ngize lapha ngizophumula. Kwase kuthi nje ngaleyo nkathi kwafika umbono. Nomfowethu Podas ngicabanga ukuthi ungaphandle manje wayelinganisene. Umfowethu Banks Woods ngiyacabanga abaningana ephezulu lapho beyisishiyagalombili noma ishumi. Nomfowethu Banks Woods ekubhekile lokhu entabeni impela ngaphesheya kwalapho ngo impela cishe owodwa uhafu owodwa wemayela lapho izingelosi ezisikhombisa zabonakala khona engasuka lapha ukuba ngikuyele lapho ezabuya zakhuluma ngezimpawu ezisikhombisa. Uhafu wemayela nje ukusuka kulokho. Kwase kuthi-ke ngosuku olulandelayo ngenkathi lokhu kuqhubeka ngathi kumfowethu lo mfowethu ngathi, yini inkathazo yakho, liyakugulisa iso lakho. Odokotela uzamile iminyaka ethi ayibe mibili ukuba akumise futhi abakwazi kukwenza, bathi kuzodla iso lakho kulikhiphe. Futhi ngathi kodwa ungakhathazeki, inkosi uJesu ikuhloniphile ukukholwa kwakho futhi wavele nje wawisa isibhamu sakhe. Ngase ngithi unyoko lokho nje ayeyikho nokuthi yini eyayingahambi kahle kuye, futhi wathi iqiniso lelo. Umfuthi Roy Robertson wasebandleni lapha emi ekhona ngiqagele nonke niyamazi. ngazi ukuthi wayenguma kade kwasebona futhi ngazi ukuthi kwakuzokwenzekani ngabeka isandla sami ehlombe lakhe ngathi mfowethu Robertson xwaya qaphela kukhona okuzokwenzeka ngahamba ngabuyela emuva lapho engangifanele ukuthi ngabe ngimi khona futhi emoyeni kwava lesivunguvungu sehla sijabula emgedeni sivela phezulu leso sasisikhulu kakhulu sase saphephula amadwala edlula amayintshi ayisishiyagalombili noma ishumi ngaphandle esiqongweni sentaba saba bizisa amayadi angamakhulu amabili ngaphandle ngaphakathi futhi saduma kathathu kanjalo nephimbo lapho makuzo niyabo futhi bonke bemi lapho Mfowethu Banks okhona manje wakhuphuka wasethi yilokho obungitshela ngakho izolo na ngathi yebo mnumzane yilokho wathi manje litheni na ngathi manje lokho kungokwami nje ukukwazi Mfowethu Banks niyabonga ngoba kwa kungethusa abantu kodwa la khubeka kwenzeka esincane nje isiyangasenyakatho ezincane izinsuku ezimbalwa kamuva laze layoshaya olwandlekazi futhi nibonile ukuthi kwenzekeni ngokuzungeza iFairbanks kwakuyisibonakaliso sokwahlulela. Manje sithola ukuthi uNkulunkulu usa niyabo kwakungaphosa abantu engebheni. Futhi ngakho baseke beba lokho kwadingeka ukuthi kwenzeke niyabo kufanele kwenzeke nje izinto efanele yenzeke ifanele yenzeke na kanjani niyabo izokwenzeka na kanjani
Moses one time desired to see God
Mose ngesinye isikhathi wafisa ukubona uNkulunkulu uNkulunkulu wamtshela ukuba ame edwaleni Futhi edwaleni uMose wama wase embona uNkulunkulu edlula nomhlane wakhe wawubukeka ufana nomhlane womuntu uNkulunkulu wayesesivunguvungweni noNkulunkulu uMose esami edwaleni ngakho nonke nisibonile isithombe phandle lapho ngelinye ilanga sami ngakulelo dwala elifanayo futhi nakho lokho kukhanya ingelosi yenkosi khona lapho lapho esaduma khona ngimi kukhona impela ebhodini lezaziso lapho manje futhi Kaphelani uJehova weTestament elidala unguJesu weTestament elisha nabo uNkulunkulu ofanayo nje eguqula isimo sakhe manje umunye wathi ngelinye ilanga umfundisi omaBaptist Pandle Tipson ungasho kanjani ukuthi uJesu noNkulunkulu bangaba ngomuntu ofanayo na ngathi awukulula kabe uma nje udedela ucabanga kwakho uqobo kusuke bese ukucabanga ngokusho kweBhayibheli Bangumuntu uqobo lwakhe uNkulunkulu ungumoya uJesu ngumzimba ayezemboze ngeveli kuwo yabo Ngathi njengasekhaya lami kumkami ngingumkhwenyana wakhe futhi nginendodakazi esencane uRebecca nginguyise futhi nginendodana engumzukulu futhi igama layo uPaul ngingumkhulu wayo ngingumkhwenyana ubaba nomkhulu
And my wife has no claims on me.
Nomngami akanakho ukuthi angibize ngobaba noma umkhulu unokungibiza kuphela ngumkhwenyana.
And my daughter has no claims on me as
Nendodakazi yami ayinakho ukungibiza ngumkhwenyana noma umkhulu. Ingumntanami niyabo? Kepha nokho bonke laba bantu abathathu ngumuntu ofanayo niyabo? Lo nguNkulunkulu ubaba endodana nomoya ongcwele ungukubizwa ngokuhleleka kwezikhathi uNkulunkulu yafana uNkulunkulu ofanayo uNkulunkulu waziguqula uguqula isimo sakhe uma inkaphela lapha kwaba sePhilip wathi akashongo ukuthi kuyinto yokuphangwa kodwa wathatha isimo somuntu Manje igama lesiGreki lapho saleso simo kade ngilibuka usuku lonke izolo ngizama ukucabanga ukuthi sasiyini ngiyathola ukuthi ngifika naleli gama lika Enmorphia liphela kuthiwe ngilibuka esiGrekini ukuthola ukuthi iEnmorphia kwakuyini Ngingahle ngilibize ngokungesikho lelo kodwa isizathu sokuthi ngiliphele ukuthi uma iTape isidedelwa abantu bazokwazi izifundiso ezinkulu zizokwazi zazi ukuthi ngichaza ukuthini ngakho Yena ngathi uEnmorphia lokho kuchaza ukuthi waziguqula yena uyehla manje igama lesiGreki lapho lichaza ukuthi into ebingena kubonwa nokho ikhona manje ke isiguquliwe neso selingayibamba yabo njengoba wayenjalo uElijah eDothani Niyabo inceku yayingenakuzibona zonke lezo zingelosi ngapho noNkulunkulu washintsha nje akethisanga izingelosi kodwa waguqula ukubona kwenceku futhi wawukhona izintaba zigcwele izingelosi nomlilo namahashi omlilo nezinqola zomlilo konke kuzungeze umprofeti wakhe. Niyabo bona waguqula ukubona into isivele ikhona. Ngakho ilokho engizama ukukusho ukuthi uNkulunkulu oyehlala njalo ekhona ulapha. Into kuphela ayenzile ngenkathi eba ngumuntu waguqula isifihlabuso sakhe. Niyabo yena yelo enmofia waziguqula kulokho ayeyikho waba yilokho ayikho noma isifihlabuso bakhe esinye isenzo. Njengasemdlalweni omkhulu odlalwa esteji phambi kwezibukeli njengoba bengikhuluma kulokhu kusa ukuthi ukubamba kancane kulona kaShakespeare sekube yisikhathi eside. Kodwa ngenkathi uShakespeare ebhala umdlalo odlalwa esteji phambi kwezibukeli wenzelwa inkosi uJames waseNgilandi ngenkathi isimilo sikaMacbeth. Niyabo uShakespeare wayengakholelwa kubathakathikazi kodwa emdlalweni ngoba inkosi yayikholelwa kubathakathikazi ngakho wadingeka ukuthi abafake abathakathikazi. Niyabo futhi manje ukuze enze lokhu baguqula abadlali. Ubeki lapha kuCarmen babe udlala lowo esikoleni lapho asanda kuthola khona iziqo emavikini ambalwa nje edlule. Manje mhlawumbe umuntu oyedwa wayedlala izingxenye ezintathu noma ezine. Ukuze enze lokho wayeshintsha isifihlabuso sakhe. Ngezinye izikhathi aphume useyilesi similo futhi ngesikhathi esilandelayo aphume esengesinye isimilo kodwa kusenguye lowo muntu ngaso sonke isikhathi futhi lowo nguNkulunkulu waziguqula esuka entsikeni yomlilo ukuba abe ngumuntu. Wase eyaziguqula kulokho wabuyela emoyeni futhi ukuze ahlale kumuntu. uNkulunkulu esebenza kumuntu lokho ngempela ayeyikho. uJesu Kristu wayenguNkulunkulu esebenza kumuntu ekumuntu. Kumuntu yilokho ayeyikho. Wayeseguquke esuka etsikeni yomlilo waseke eyangena okwakuyiveli ehlane elalifihle uNkulunkulu ku-Israyeli. Mose wabona isimo somzimba wakhe kodwa ngempela wayefihlakele ngaso sonke isikhathi emva kwalensika yomlilo okwabe kuyizwi mcabango elaphuma kuNkulunkulu. Manje siyathola lapha manje selokhu kwasukela ePentecost uNkulunkulu akasebenzi ekumuntu noma asebenze manje usesebenza ngomuntu. Niyabo wayesebenza ekumuntu ngaleso sikhathi uJesu manje usesebenza ngomuntu amkhethele lenhloso. God in the form of man. uNkulunkulu esimweni somuntu waziguqula esuka esimweni sikaNkulunkulu waya esimweni somuntu. Wafika ngamagama amathathu amagama amadodana amathathu. Wafika endodaneni ngegama lendodana yomuntu, indodana kaDavide, nendodana kaNkulunkulu amagama amadodana amathathu. Manje wafika kuqala ngendodana kaDa, indodana yomuntu ngoba wayengumprofeti. Manje uJehova uqobo lwakhe wabiza uHezekeli nabaprofeti ngendodana yomuntu. Ubonani na? Jesu akazange azikhombe yena njengendodana kaNkulunkulu. Wazikhomba yena njengendodana yomuntu ngoba imibhalo ingephulwe. Akukho lutho olungephulwa emibhalweni. Lonke izwi lifanele libe njalo. Leyo ndlela engikukholwa ngayo. Leyo ndlela lifanele libe ngayo. Hayi ngoba ngilikholwa. Ngoba liyizwi kaNkulunkulu. Manje uma niqaphele ekuqaleni izwi elilodwa. Ikhasi lokuqala eBhayibhelini. KuGenesis wokuqala. Sithola ukuthi yonke konke kugula. Gonke kudabuka zonke izinsizi nakho konke okwake kwenzeka ezidalweni ezingabantu kwafika ngoba umuntu oyedwa akalikholwanga izwi elilodwa kwabangela konke lokhu. Lokho ngokokuqala kweBhayibheli. Ekugcineni kweBhayibheli isambulo samashumi amabili nambili uNkulunkulu ofanayo wathi oyosusa izwi elilodwa kuleli noma enezele izwi elilodwa kulo. Niyabona kufanele kube yizwi ngezwi ngendlela eliyilo nje. Ngakho ke futhi nje ukuthatha into encane njengoba ngizo omunye njalo ebhekana nami mayelana nabesifazane bephungula izinwele zabo. Manje kimi uma nje enza lokho angikhathali noma wenza ngokundwele kangakanani nokuthi wazi kakhulu kangakanani usalokhu esephutheni. Ugqoka izikhindi nalezi zimbuko ezinjalo angikhathali ukuthi wenzani ukuthi angacula kakhulu kangakanani ukuthi angashumela kahle kanjani noma yini angayenza nokuthi hlobo luni lwempilo aluphilayo kuselokhu kuyilelo zwi elilodwa elephulwayo niyabo. Niyabona kufanele kube yizwi lonke hayi umusho izwi elilodwa. Ngakho iBhayibheli alihunyushwa ngasese kufanele kube yizwi ngezwi indlela elibhalwe ngayo. Sifanele silikholwe lelo futhi akusikho ukukholwa yilo kuphela kodwa ukuliphila. Uma singaliphili khona-ke asilikholwa siyasho nje ukuthi siyalikholwa. Njengoba ngesekela emumva lokho engikushilo labo bafundi babengakwazi ukulichaza kodwa balikholwa nakanjani futhi benza ukuvuka kwabo futhi baphila kukho. Ngenkathi bonke behamba besuka kulo bona bahlala nalo balikholwa. Leyo ndlela esenza ngayo, leyo ndlela enifanele nikwenze ngayo. Akunandaba ukuthi ubani omunye wenzani, siyalikholwa bese-ke silenza. Uma aningakwenzi kusho ukuthi-ke anilikholwa. Manje qaphelani manje labefika wafanele afike njengendodana yomuntu ngoba imibhalo engcwele yathi wayezoba kanjalo uNkulunkulu wayezobavusela umprofeti. Ngakho wayengeke afike ezibize ngendodana kaNkulunkulu ngoba kwakungesilo lelo hlelo lezikhathi. Wayeyindodana yomuntu eprofethi ukugcwalisa futhi ebembulela zonke izinto ezazenziwe futhi zafanekisa lokho ayeyikho. Ngakho wayeze emhlabeni njengendodana yomuntu. Bukani wesifazane waseSirofenike wagijimela kuye wayesethi, ndodana kaDavide ngihawukele. Akazange aphakamise ngisho ikhanda lakhe. Wayengenakho ukuthi ambize njengendodana kaDavide, wayengozizwe. Kanjalo nentokazi yami ayinakho ukuthi ingibize njengomkhwenyana noma umkami njengendodakazi. Nokho uyindodakazi yami nomkami, uyindodakazi yami evangelini. Kodwa ngokwasemhlabeni akanamalungelo okungibiza ngobaba niyabo. Manje qaphelani, lona wesifazane wezizwe wayengenakho ukuthi ambize njengendodana kaDavide. Kodwa uBhartimewu oyimpumputhe wayenakho niyabo, wayengumJuda. Manje wafika njengendodana yomuntu. Nifanele wazi lamazwi nalezi zinto. Bukani uHetty Wright ngaleso sikhathi ngenkathi yomdonto wesithathu. Niyakukhumbula ukho konke lo wesifazane washo into efanele. Ufanele usho lelo zwi elifanele, into efanele kuNkulunkulu. Aphelani manje wafika kuqala njengomprofethi futhi bambethela abakhe uqobo bambethela. Wafika njengendodana yomuntu. Wase kuthi emva kokuba sekufika umoya ongcwele wase eyindodana kaNkulunkulu ngaleyo nkathi. UNkulunkulu ungumoya, wayengumoya ongcwele, indodana kaNkulunkulu. Waphila njalo eminyakeni yebandla njengendodana kaNkulunkulu. Manje esikhathini seminyaka eyinkulungwane uyoba yindodana kaDavide ehlezi esihlalweni sobukhosi sikababa wakhe uDavide. Uyindodana kaDavide. Manje futhi khumbulani, phakathi kwendodana kaNkulunkulu onyakeni webandla laseLaodikeya bamkhiphela ngaphandle. Futhi kuLuka wathi uyowembulwa futhi njengendodana yomuntu umprofethi ekugcwalisa konke niyabo. Imibhalo ibophela ndawonye ngokuphelele. Indodana yomuntu, indodana kaNkulunkulu, indodana kaDavide. Akuyina nguNkulunkulu ofanayo ngaso sonke isikhathi nje eguqula isimo sakhe. Emorphia uyasiguqula nje. Kungumdlalo odlalwa esiteji phambi kwezibukeli kuye. Uyawudlala. Wafika njengendodana yomuntu umprofethi. Kwaze koni pela ngishona, lo wesifaza nomnane, esonweni sakhe sonke lapho emthonjeni, wamkonda.
She said, we know the Messiah.
Wathi siyazi uMesiya uYesu othiwa uKristu yilokhu azokwenza. Ngiyabo, waqonda ngoba wayeyimbewu eyayimiselwe ngaphambili. Ngakho lapho bonke abanye bengazange bayiqonde, babengenalutho abangaqonda ngalo. Babe sesonweni kwasekuqaleni nje. Ngokuba awezenzo zakhe uguqula isimo sakhe. Waseba isimo sendodana yomuntu owonyaka wabaguquli uWesley, uLuther nabo bonke kwehle njalo. Manje nake siyathola ukuthi bakuthola kuboshwe inyanda kakhulu njengoba kwenza ama-Israyeli nje kuze kuthi uma ebonakala ngenzuko yokugcina onyakeni wePentecost njengoba ingcwele bayinqaba.
They did the same thing.
They did the Israel.
And what does he do now?
He does anything now. What did he do to the moon? And then he said, I'm going to go to the moon. I'm going to go to
the moon. Son of David.
Son of David.
Son of God. He's revealed in the last days.
He's revealed in the last days. He's revealed in the last days. He's revealed in the last days. He's revealed in the last days. He's revealed in the last
No more.
Ngasephathelene nebandle emva kokuba bamkhiphela ngaphandle, ngaphandle engongotha emnyango. Yimbe emisele ngaphambili phakathi lapho namanje ufanele afinyele kubo. Futhi uNkulunkulu kumuntu wayezithululile. UJoel wesibili elamashumi abili nesishiyagalombili sithola ukuthi wathi ngiyothulula ngezinsuku zokugcina umoya wami. Manje uma niqaphele igama lapho, igama lesiGreki. Ngingathe ngingakusho kahle lokho kodwa engingalithola nifanele niwabhekisise amagama. IsiNgisi ngesinye isikhathi sichaza izincazelo ezikabili. Njengegama nje esithi uNkulunkulu, uNkulunkulu wadala amazulu nomhlaba uGenesis wokuqala. Kodwa manje eBhayibhelini lathi ekuqaleni uElohim. Manje uElohim isiNgisi sibiza sithi uNkulunkulu kodwa eqinisweni kwakungesuye uElohim noma yini ingaba uNkulunkulu egameni elithi uNkulunkulu ungasenza uNkulunkulu leso sithixo ungalwenza uNkulunkulu lo piano ungenza noma yini ibe uNkulunkulu.
But it isn't so in the word Elohim.
Kodwa kunjalo egameni elithi Elohim likhaza ukuthi okhona ngokwamandla akhe yabo lo piano lungeke lwabakhona ngokwamandla alo ayikho enye into engabakhona ngokwamandla ayo.
Ngakho igama
Elohim likhaza ukuthi lowo okhona njalo ngokwamandla akhe uNkulunkulu ongachaza noma yini. Ngiyabona umehluko egameni na. Manje ngenkathi lisho lapha ukuthi wazithulula noma wazithululela, manje besingacabanga kanje ukuthi uyatshokoza igama lesiNgisi lokuthululwa noma wathulula kuvela kuye yabo, kukhona into eyaphuma kuye eyayihlukile kuye. Kodwa igama kinosis esiGrekini alichazi ukuthi uyatshokoza noma okunye, ingalo yakhe yaphuma noma iso lakhe laphuma omunye umuntu.
That is, he changed himself.
Lokho kungukuthi waziguqula, wazithululela phakathi, amen, phakathi kwesinye isifihlabuso, phakathi kwesinye isimo. Akusuye omunye umuntu owaphuma kuye obizwa ngomoya ongcwele, kodwa wawunguye uqobo lwakhe. Ngiyakuthola na? Yena uqobo lwakhe wazithululela phakathi kubantu, uKristu kini.
How beautiful. How
kuhle kanjani, kumangalisa kanjani ukucabanga uNkulunkulu ezithululela esidalweni esingumuntu engena ekholweni. Thulula kwakuyingxenye esamdlalo wakhe odlalo esiteji phambi kwezibukeli ukwenze njalo. uNkulunkulu konke ukugcwala bonke ubuNkulunkulu ngokomzimba babukulo muntu uJesu Kristu. WayenguNkulunkulu futhi uNkulunkulu kuphela. Hayi umuntu wesithathu noma umuntu wesibili noma umuntu wokuqala, kodwa umuntu uNkulunkulu ezimboze ngeveli enyameni yomuntu. UTimothy wokuqala esesithathu eleshumi nesithupha kuvunyiwe ukuthi inkulu imfihlakalo yokukhonza. UNKULUNKULU Elohim igama elikhulu UNKULUNKULU eBhayibhelini khomba emumva noma ubani ukhomba ekwalasekuqaleni lathi Elohim ekuqaleni uElohim yabo
and Elohim Without controversy, great is the mystery of Elohim.
No Elohim. Uvunyiwe ukuthi inkulu ibihlalo ka Elohim. Ngokuba Elohim waba inyama vulisa mpata. U Elohim. Ezeboze ngeveli lenyama.
The great Jehovah.
UJehova mkhulu owaboza indawo yonke nasezindaweni zonke wenziwa umuntu samphatha uElohim ekuqaleni uElohim noElohim waba inyama wakha phakathi kwethu ini lena indlela yakhe izingcenye zomdlalo odlalwa esteji phambi kwezibukeli ileyo ndlela azowudlala ngayo indlela yakhe yokuzembula kwakhe kithi njengomuntu othize owehlukile thina singabantu abasazokufa futhi uyakwazi lokho futhi siqonda kuphela njengabantu abasazokufa sazi kuphela njengabantu abasazokufa sazi kuphela njengalokhu imizwa yethu iyosivumela ukuba sazi okunye kwakho sifanele sikukholwe ngokukholwa Sifaye sithi ukhona uNkulunkulu noma ngabe siyambona noma cha siyakukholwa noma kanjani niyabo noma ngabe ukhona noma cha sisalokhu sikukholwa ngoba uNkulunkulu washo njalo njengoAbrahama wayengena kuyibona leyo ndodana kungekho zimpawu kungekho kukhulelwa kukaSara kungekho ngisho nezikhathi zokungena esikhathini noma yini kepha lokho uNkulunkulu washo njalo Wonke amathemba ngisho lesizalo sakhe sase sifile nempilo yakhe yayingasekho futhi umfudlana wokuphila kwakhe wase womile futhi ukuphila kwakhe wesifazane kwase komile phakathi kwakhe nabo bangabazange sithembise sikaNkulunkulu ngokungakholwa kodwa waqina inika udumo azukuthi uNkulunkulu wayekwazi ukwenza noma yini ayethe wayezoyenza Nathi ndile sifanele silikholwe ngayo lelozwi. Kuzoba kanjani na ngazi uNkulunkulu wathi kuzoba ngaleyo ndlela nalokho kuyakuxazulula. Ubani lo muntu omkhulu ongabonwayo na? Ubani lo uAbrahama ambona emibonweni na? Kona impela egcineni nokho wabonakaliswa enyameni ngaphambi kokuba kufike indodana. uNkulunkulu uqobo lwakhe wafika kuAbrahama esesimweni somuntu esikhathini sokuphela. Wabonakaliswa wambona esekukhanyeni okuncane ngesinye isikhathi wambona emibonweni walizwa iphimbo lakhe izambulo eziningi kodwa ngaphambi nje kwendodana ethendisiweyo wambona esesimweni somuntu futhi wakhuluma naye futhi wamphakela inyama nokuphuzwayo niyabo kaphelani uNkulunkulu uqobo lwakhe wazimboza ngeveli lenyama lena ingcenye yendlela yakhe Lena indlela azibonakalisa ngayo kithi ubonakalisa izwi laphakade uNkulunkulu uJehova enziwe inyama njengokwa Johane ongcwele uqala ekuqaleni wayekhona ulizwi waye kuNkulunkulu No ekuqaleni wayekhona uElohim uElohim waba yizwi nezwi lalingu Elohim nezwi lenziwa uElohim ngiyabo yide fanayo isombuluka nje Njengengcenye ngiyabo ikuNkulunkulu ingcenye ingumcabango wakho uNkulunkulu eqaleni ophakade wayengesuye ngisho uNkulunkulu wayengophakade wayengesuye ngisho uNkulunkulu uNkulunkulu into ekhonzwayo noma okunye niyabo ngakho wayengesikho ngisho lokho wayengu Elohim ophakade kodwa kuye kwakukhona imicabango wayefuna ukuba into ebonakalayo iphatheke futhi wenzani na Waseke ekhuluma izwi nezwi laba into ebonakalayo iphatheke leso isithombe sonke kusukela kuGenesis kuya esambulweni awukho kuliphutha nguElohim eba into ebonakalayo iphatheke kuze akwazi ukuthintwa ezwe ngokuthinteka kulesikhathini seminyaka inkulungwane nango uElohim ehlezi esihlalweni sobukhosi naboka kunjalo nazo zonke izikhonzi zakhe zimzungezile azimisela ngaphambi kokusekelwa kwezwe njengomuntu akha izinsimbi ezinqenqethayo noma enza insimbi ezinqenqethayo umbumbi insimbi ngayinye ifanele ikhale ngokwehlukile kwenye izinto ezibonakalayo ziphatheke ezifanayo kodwa insimbi eyi-ayoni ibe ngaka insimbi eyisitili ibe ngaka ithusi libe ngaka ukuyenza ikhale ititing kuleyo ndlela uNkulunkulu enza ngayo waveza lokhu kulokho waze wathola khona impela ayikufuna wehla kanjalo kuNkulunkulu waze embula yena ivele ensikeni yomlilo kusukela phansi kumaprofeti waseke ngena endodaneni kaNkulunkulu kungukuthi wayenguNkulunkulu ngiyabonga uNkulunkulu ofanayo ekhipha ngqo esuka ekupheleleni eyakupheleleni esuka enkazimulweni ileyo ndlela ibandla lihamba ngayo aphelani kuyo yonke iminyaka indlela efanayo ngabaprofeti bakhe uzembulile Labo kwakungesibo ngempela abaprofeti babe ngonkulunkulu. Basho njalo ngokuba abakukhulumayo kwakuyizwi kaNkulunkulu. Babe yinyama uNkulunkulu ayeze mboze kuyo ngeveli. Babe ngonkulunkulu. UJesu washo uqobo lwakhe wathi, ningangilahla kanjani uma ngithi ngilithanda kaNkulunkulu nomthetho wakini uqobo uthi labo izwi leNkosi eleza kubo kwakungonkulunkulu na? Yabo. Ngakho kwakunguNkulunkulu ebunjwe kumuntu ebizwa ngomprofeti, yabo. Nezwi leNkosi leza kulo muntu, ngakho kwakungesiwe umprofeti. Umprofeti wayeyiveli, kodwa izwi lalinguNkulunkulu. Izwi lomuntu ngeke lasebenza kanjalo. Niyabona ukuthi ngichaza ukuthini na? Ngeke lasebenza ngaleyo ndlela. Kodwa kungashiwo ukuthi kwakunguNkulunkulu, niyabo, wayeyizwi likaNkulunkulu esimweni somuntu obizwa ngomuntu. Qaphelani, akazange ayiguqule imvelo yakhe, isimo sakhe kuphela. AmaHebheru 13:9 wathi unguye izolo namuhla naphakade. Ngakho akazange ayiguqule imvelo yakhe ngenkathi efika. Uhlala njalo eyilo mprofethi konke kwehlele njalo onyakeni into efanayo. Izwi, niyabo. Angeke ayiguqula imvelo yakhe, kodwa uguqula isimo sakhe. AmaHebheru 13:9 athi unguye izolo namuhla naphakade. Kwavele nje kwaguqula isifihlabuso sakhe. Njengoba ngaguquka ekubeni ngumkhwenyana lapho umntanami ezalwa bese ngiba ngubaba. Lapho sekuzalwa umzukulu wami sekingumkhulu, niyabo. Kodwa angiguquki lokho kuseyimi, niyabo. Lo nguNkulunkulu. Yimi nje ngiguqule eyami, niyabo. Kunguguqula isimo sakho nje, niyabo. Kaphelani nemvelo ikuguqula phansi kusuka ekubeni insizwa kuya ekubeni phakathi nendima yempilo kuya ekubeni ikhehla. Nakho lapho okhona, niyabo, uguqula isimo sakho nje. Manje bungeke usho umfo omncane emi lapha eneminyaka eyi-16 ubudala uthi ube ngumkhulu. Ubengeke, isimo sakhe sifanele siguquke. Iminyaka embala iya kuguqula bese eba ngumkhulu. Niyabona ukuthi ngichaza ukuthini na? Kodwa ngumuntu ofanayo ngazo sonke isikhathi. Umuntu ofanayo uNkulunkulu ngazo sonke isikhathi. Ngale ndlela uzembula kubantu bakhe ekwenzeni lokhu. Kaphelani, kuwo wonke unyaka wensika yomlilo wazembula kubantu bakhe. Onyakeni kaJesu uzembula kubantu bakhe. Onyakeni kaMoya Ongcwele njengendodana kaNkulunkulu, indodana kaDavide, uzembula njalo ngaleyo ndlela kubantu bakhe, enza ukuba abantu bamazi. Uzimboze ngeveli emva kwento ethize. Kaphelani, ngendlela efanayo noma imvelo efanayo ngaso sonke isikhathi. UNkulunkulu wazemboza ngeveli kuJesu ukuba enze umsebenzi wokuhlenga esiphambanweni. UNkulunkulu wayengeke afe njengomoya ungophakade, kodwa wadingeka ukuthi afake isifihlabuso futhi asebenze ingxenye yokufa. Wafa, kodwa wayengeke akwenze esimweni sakhe sikaNkulunkulu. Wadingeka ukuthi akwenze esesimweni sendodana, njengendodana yomuntu emhlabeni, niyabo. Wadingeka ukuba abe yisimo sendodana, kwase kuthi-ke lapho esebuya ePentecoste wayeseyindodana kaNkulunkulu futhi. Niyabona ukuthi ngichaza ukuthini na? Niyawuthola umqondo na? Wayedingeka ukuba angene enyameni yomuntu futhi akukho muntu, akukho sifiso soltansi, ngoba lokho kuyafakazisa ukuthi inkulumombiko yethu yenzalo yenyoka, niyabo, okuphathele nocansi, ucansi ngokoqobo. Hayi ama-aphula, ucansi kunjalo. Lokho kwakufanele kube njalo. Aphelani lapha, niyabo, ngokuba noma yimuphi umuntu olungileyo. Bukani labo baprofethi emuva lapho, kodwa wadingeka ukuba abe ngaphezu komprofethi, niyabo. Ukuze enze lokho, wadingeka ukuba afike ngokuzalwa yintombi, kukhombisa ukuthi ukuzalwa yintombi kwafakazisa. Wadingeka ukuba azalwe ngokuzalwa yintombi kuba asuse isiqalekiso, ikhubalo. Niyabona ukuthi ngichaza ukuthini na? Ngabe kwadingeka ukuba kube ucansi wakufakazela ekufikeni kwakhe uqobo. Akafiki ngesifiso socansi, kodwa ngokuzalwa yintombi, futhi waguqula isifihlabuso sakhe sisuka kuJehova siya kuJesu ukuze athathe umsebenzi wokuhlenga emdlalweni odlalwa esteji odlala phambi kwabezibukeli ayewudlala kuNkulunkulu esiphambanweni. AmaGreki ayefuna kumbona kuJohane Ongcwele 12:20, abaningi benu bangizwa ngishumayela ngaleso sisho, makhosi sithanda ukubona uJesu. Nike nawe uqaphela lokho na? Manje amaGreki ayeyizifundiso ezinkulu, ayengumuntu odumileyo. futhi ayenokuzizwela okukhulu ngonkulunkulu njengopawulu ashumayela ku e-Areopagu futhi ahola izwe kwisayense nemfundo ayengabantu abadumileyo kodwa ayekhonza futhi ekholelwa esayenseni yezinganekwane nokunjalo izincwadi zobuciko be-athi nobuciko be-athi obuhle ngokumangalisayo nokunjalo nokunjalo kodwa athola ukunyakaza mayelana nalo muntu owayekwazi ukuphilisa abagulayo futhi ekwazi ukusho izinto ezenzeka engakatshelwa ukuze kuyofika ecashazeni futhi anyakaza ngakho afika ezombona manje ebhekisisane manje lingakugeji lokhu yabo
And they come and they said to
asefika ase ethi kuPhilip owayengowase Bethsaida kosi sithanda ukubona uJesu uPhilip nomunye umfundi bamletha kuJesu kuba abone uJesu manje qaphelani wona impela amazi uJesu ababikela wona ewaphendula ngokuba azobona ukuthi wayengubani futhi awazanga ukumbona asibona isimo kodwa wayesethembeni lakhe uNkulunkulu wayesethembeleni lakhe ezemboze ngeveli yenyameni yomuntu qaphelani amazwi awashoyo uma inhlamvu kakolweni iwela emhlabathini niyabo ingafi ihlala yodwa niyabo sesifikile isikhathi kuzothi masinya indodana yomuntu ikhazimuliswe niyabo futhi ifanele yedlule kulo mhlaba futhi uma lesi sikhathi singafiki soze nakwazi kuyibona niyabo lapha kungani engakwazanga ukubona uJesu na wayefake isifihlabuso uNkulunkulu wayefake isifihlabuso
The Greeks wanted a god.
Amagreka efuna uNkulunkulu futhi nangu wakhoya lapha kodwa wazange kumbona ngenxa yeveli.
That's the same thing today.
Futhi leyo into efanayo namhlanje. Abakwazi kumbona ngenxa yeveli imboze ubuso babo. Lamagreki ayefakwe isifihlabuso noma uJesu wayefake isifihlabuso kulamagreki. Kaphelani wathi kuwo uma lenhlavu kakolweni ingaweli emhlabathini ihlala yodwa. Wona abaqondanga ukuthi kanjani ukuthi kungani engakwazanga ukumbona. Nakho kume umuntu eza ukuzobona uNkulunkulu futhi abona umuntu yabo. Wakwazanga ukubona uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wayembozwe iveli kuwo. Manje kugcineni lokho emqondweni wenu. uNkulunkulu wayembozwe evelini kumuntu. Babe nokuthi akekho umuntu ongenza lemisebenzi ngaphandle uma kunguNkulunkulu. Akekho umuntu ongakwenza futhi kanjani nakho kumi umuntu kepha nokho emisebenzi kaNkulunkulu ibonakalisa ngaye. Niyabo? Abaqondanga ukuthi uNkulunkulu wayembozwe iveli. Umbozwe iveli kumuntu. Njengoba njalo wayembozwe iveli kodwa wayembozwe iveli kubo wayesethempelini lakhe elingumuntu uNkulunkulu wayesethempelini elingumuntu manje nakusisana impela manje unguye izolo namuhla naphakade yabo uNkulunkulu ezemboze ngeveli ezifihlile ezweni ezemboze evelini elisidalo esingumuntu yabo Nawu uNkulunkulu wayekhona lawo magreki ayethi sithanda ukumbona noJesu wathi inhlamvu kakolweni izofanele iwe ife ifayeni ife yonke imibono yenu nifayeni iphume emicabangweni okungeni njengoba babe njalo lawo bafundi abakwazanga ukuchaza mela nokudla umzimba wakhe nokuphuza igazi lakhe kodwa niyabo base befile kulezo zinto babefile esimisweni babefile kuKristu Kuyandaba ukuthi kuyini noma wehlulwa kwakubukeka kukhulu kangakanani ayenakho babesalokhu belikholwa noma kanjani yabo bakwazi ukubona kulo muntu umuntu odlayo ephuza wadoba walala konke okunye wazalelwa lapha emhlabeni futhi wahamba nabo wakhuluma nabo wembatha izingubo njengabo bonke abanye kodwa lowo kwakunguNkulunkulu ngakho amagreki awazange ukumbona ngoba wayefihlakele kuwo esesidalweni esingumuntu Kaphelani izwi lakhe kuwo uma lenhlamvu kakolweni ingaweli emhlabathini. uNkulunkulu wazemboza ngeveli esimweni esingumuntu. Wazifihla ekuboneni kwawo. Akwazi kuphela ukubona umuntu. Kodwa labo ababemisele ngaphambili bambona uNkulunkulu. Omunye wabona umuntu, omunye wabona uNkulunkulu. Yabo. Kodi wabunguNkulunkulu ezemboze evelini elisidala singumuntu ebenda ubabili babeyiqinisa kodwa ukukholwa kwakho kulokho ongakuboni uyakukholwa noma kanjani uNkulunkulu wazemboza ngeveli esidalweni singumuntu waya kuleyo nyama naleyo nyama yayiveli lakhe iveli adatshulwa nyabo ukuze uNkulunkulu abonakaliswe ethestamente elidala uNkulunkulu wayefihlakele ngenkathi esesihlalweni sakhe somusa esihlalweni somusa ngeveli ethestamente elidala uNkulunkulu wayesethempelini lakhe kodwa abantu bayangena basebekhonza kanje kodwa khumbulani kwakukhona iveli amen elafihla uNkulunkulu babazi ukuthi uNkulunkulu welapho abengakwazi ukumbona yedemlilo ayibangi sebonakala lapho ngaphela na asikho lesisodwa isikhathi embhalweni kusukela esikhathini lapho leyo nsika yomlilo eyayangaso emva kwalelo veli ukuthi yake yaphinde yavela futhi yaze yavela kuJesu Kristu uNkulunkulu wayebhaze ngeveli ngenkathi ema emhlabeni wathi ngivela kuNkulunkulu futhi ngibuyela kuNkulunkulu kwase kuthi-ke upawulu emva kokufa kwakhe kumbelwa nokuvuka esendleleni ebheke edamaseku wawukhona leyo nsika yomlilo futhi yayini na yaphuma emva kweveli udume kuNkulunkulu wayesephakathi emva kweveli manje wayesesemva kwani iveli eliyisikhumba niyabo izikhumba zamatahasi emva kweveli futhi ngenkathi leyo veli idabuka ngosuku lokubethelwa iveli ayesongwe ngalo ladabuka ngosuku lokubethelwa sonke isihlalo somusa saba sobala manje amajuda baqondanga ukuthi uNkulunkulu wayengaba nomusa kanjani phezu kwabanesono abantu abangcolile njengoba sinjalo kodwa bakwazanga ukubona lona owayenika umusa ngoba wayefihlakele waye ngemva kwesihlalo somusa ngaphakathi nezikhumba zamatahasi zilenga simboza ngaphambili uma noma yimuphi umuntu wayehambe wangena emva kwalelo veli kwakungukufa masinya amen oh sizothola isifundo lapho umzuzu niyabo uma ningakwemukela uhamba emva kwalezo zikhumba ngisho nomunye wamadodana abapristi wake wazama ukukwenza futhi wafa ningaye emva kwalelo veli umuntu wayehamba emva ngani na kwakungakabibikho ukuhlengwa kulokho kwase kungashiwo nje kwakungashiwo nje phela futhi noma yini engashiwo ayikabi into eyiyo ngempela niyabo kungashiwo nje kuphela kwakukuhlengwa isono sasimboziwe asangashiwa thethelelwe njalo singathethelelwe okuthethelelwe ngokwehlukanisa futhi kulahlwe futhi ngakho igazi lezimvu nelezimbuzi lalingeke likwenze lokho ngakho uJehova wazifihle emva kweveli manje muva ngemuva kwale veli lapho ayezifihle khona ukungena kulokho umuntu wayewa afe ukuzama ukungena ku kodwa selokhu kwasukela ngePentecost selokhu kwasukela ekubethelweni ngenkathi leyo veli idabuka isuka phezulu kuyaphansi owaleso sizukulwane uJesu wayeyilo uNkulunkulu ezemboze ngeveli futhi ngenkathi efa eCalvary uNkulunkulu wathumela umlilo nombane futhi waklebhula lelo veli kusukela phezulu kuya phansi ukuthi sonke isihlalo somusa sahlala obala kodwa babephuphutheke kakhulu ukuba basibone njengoba uMose asho lapha nokho noma uPawulu wathi efunda ngoMose nxa kufundwa uMose namanje leyo veli isayimbozile inhliziyo yabo oh, mfowethu, yilokho kwenziwa ngamaJuda ngenkathi iveli idabuka futhi yaletha uNkulunkulu wahlala obala elenga esibambanweni. Wehlezwa obala kodwa basibonanga. Kungenzeka yini kuba bezizwe wenze into efana nayo na, oh uNkulunkulu, lapho kade beneminyaka yebandla yendodana kaNkulunkulu. Kodwa lapho manje iveli laleli amahlelo nezinto leli veli lesiko esinalo selokhu kwasukela ePentecost lapho amasiko ebandla kade lidatshulwa izinto abantu abazisho izinsukuzo ezimangaliso sebedlule nalezi zinto uNkulunkulu ususiya iveli lazo futhi wasileta sahlala obala futhi sebelungele ukusibethela futhi kufana impela nje uNkulunkulu owembuliweyo ohlezi obala babefanele bambone emilapho nokho wayejwayeleke kakhulu wayengumuntu ojwayelekile abakwazanga ukusibona Niyabona akho kume umuntu awu bathi lo mfo wavela kusiphi isikole na. Kodwa khumbulani ngenkathi lo mkhwetha ugadla emzimbeni wakhe lo moya wamshiya ithempeli ama-blocks emihlatshelo aguquka nombani waqhuma wehla ngethempeli wase udabula iveli. Kwakuyina nanguya unkulunkulu wabo wayelenga eCalvary futhi babephuphutheke kakhulu ukukubona. Wamletha wahlala ubala futhi basalokhu bengasiboni baphuphuthekile. Unkulunkulu ezemboze ngeveli esidalweni esingumuntu. Niyakhumbula wabeke esebuyela kuPawulu emva kwalokho nakuPetru etilongweni njengensika yomlilo. Niyakhumbula lokho na? Kodwa ngezinsuku zokugcina ufanele aphinde abuye futhi, kodwa insika yomlilo ifanele ibuye futhi ukubonakalisa indodana yomuntu, niyabo, ukukhombisa izwi ukukhanya. Amasiko belisuswa nya, lizosuswa nya, akukho lutho okuzolikhathaza, kuzokwenziwa noma ikanjani. Unkulunkulu vele nje wadilizele phansi lawo mahlelo namasiko. Sobolulu lomoya azokwenza ngawo na njengoba enza endaweni yokuqala. Bukani ukuthi wenzeni ngezinsuku zika-Elijah, ngezinsuku zika-Johane. Ungacabanga ukuthi uthi phakathi kwakho uno-Abraham ubaba ngoba unkulunkulu angambusela u-Abraham abantwana kula matshe nebo. Ungacabangi nithi isizathu ngingowalokhu futhi ngingowalokho nebo. Unkulunkulu eqebhula iveli nebo ukukhombisa ukuthi ungubani nebo. Kuyisani iveli lapho lidabuka lapha manje. Siyathola manje ngesinye isikhathi uma umuntu ehambe wangena kulelo veli kwakungukufa masinya. Manje sengukufa kungangeni kulo. Amen.
If you can't break that veil of tradition, break through that wall.
Uma wena ukubuyela vele sikhopha ngalodonga lohlelo, ubona uNkulunkulu emandleni akhe kungukufa. Lapho kwake kwaba ukufa kungena manje sengukufa ukuhlala ngaphandle. Sonke isihlalo sasihlezi ubala noma ubani angasibona iveli selidatshuliwe. Udumo kuNkulunkulu. Sonke isihlalo somusa sifike sihlale obala. Ukuthi uNkulunkulu wayengaba kanjani nomusa ezonini ezimbi njengathi lapho ezifihla kwakuyimfihlakalo futhi manje sesihlezi obala noma sihlezi obala ngokugcwele sembulwe yizwi lakhe. Kuhlala njalo kuyizwi zonke izikhathi lowo nguNkulunkulu yizwi elivula nge ukuba labo bantu babelazile izwi likaNkulunkulu ngalo suku ngenkathi uJesu efa bayasibona isithatho omusa babeyabona ukuthi wayengubani wayengubani-ke lowo ngaleyo nkathi na ladabukelani iveli na. Khumbulani kwakungukufa kuyongena kuso akekho umuntu oyengasibona. UMose wasibona siyisimo sasiyisivungu kwakungumhlane womuntu. Awunasi umhlane ophayo lo muntu ofanayo. Kwakuyina uNkulunkulu wafuna ukubabonisa isithelo somusa. UNkulunkulu wafuna ukubabonisa ukuthi wayengubani. Ngakho ivele ethempelini kusuka esandleni sikaNkulunkulu ngaphezulu ladatshulwa lisuka phezulu kuya phansi futhi labonisa uNkulunkulu ehlezi obala kwakunguJesu Kristu elenga esembanweni isihlalo somusa. Futhi kwakuyini na abantu babephuphutheke kakhulu kuba basibone. Manje kuphindile futhi amasiko abo. Kanjani ngaleso sikhathi ngosuku lwePentecost izwi lafika futhi lalisesimweni sendodana kaNkulunkulu futhi baqala ukuhlela eNicaea eRoma futhi into yokuqala baya kwiMethodist, iBaptist, iPresbyterian, amaPentecostal nokunjalo kuyisiko elihleliwe azomuntu angazi ukuthi umi kuphi. Kodwa uDumo uNkulunkulu wawethembisa ngathi kuzokugcina ayokwenza. Uyobonisa izwi lakhe lihlale ubala alivule phambi kwethu futhi niyabo alivule ngi. Ukuba kuphela babelazile izwi babeyokwazi ukuthi uJesu wayengubani. Ukuba umuntu kuphela ubazi izwi kaNkulunkulu bezolazi ihora esiphila kulo nokuthi kwenzekani. Bavele bala nje ukulalela lelozi. Amasiko abo yini abangela abajude ukuba babone lokho na? Yini na kwakububeka sengathi bayefanele empeleni bakubone ngoba into yadatshulwa yavuleka ngenxa yenhloso. Eyani evuzele khona manje na? Ibiyophela kanjani na? Ibingabusiswa kanjani na? Angikhethani ukuthi kungaki ukulingisa enakho noma yini okunye lokho akungenkathi uMose ephuma wawukhona ingxubevange eyahamba kanye naye. kodwa yenzelwe ini na
uJehova
ubaba lwakhe esusa iveli kuNkulunkulu ukubonisa umehluko phakathi kwakuyiqiniso nokuyiphutha ikuphi imethodis ibaptist presbyterian noma ubani oqinisile na izilokhu lukubona iqinisile wonke amazwi omuntu mawabe amanga awami abe iqiniso uNkulunkulu akadingi mhumushi uzenzela kuhumusha okungokwakhe uqobo uyakubonakalisa nema kunikeza okuhumusha uNkulunkulu ezembulo oh hey khona impela phakathi kwethu sibona isandla sakhe sikhulu sisho lezi zinto senza lezi zinto nginokuthize kulokho kulobusuku nabothi ukuthi usebenzisa kanjani isandla sikaNkulunkulu ukuthi senzane ukuthi sizisombulula kanjani yabo nabantu bathi oh lokho umphedo lobo ubuhlanya obulapho akukho lutho kulokho lokho umphedo lokho kuphela bhule lo uDeve lokho ukubhula lokho yilokhu yabo into efanayo abayishoyo ngaye obandla futhi uma le tape iphuma aniboni na befundisi bevangeli ukuthi niphila kuphi na aniliboni ihora esikulo na uNkulunkulu ezibonisa ebeka eceleni bukani wathatha lelo veli letempeli walidabula laba izicucu ukuze babone uNkulunkulu ehlezi obala futhi bawe kutheke kakhulu ukusibona futhi wenze into efanayo namhlanje ebeka izwi lakhe ngqo ngaphambili lokho akwethembisa sonke isithembiso ezweni sibekwe phambi kwethu ngqo sihlezi obala niyazi ukuthi ibandla bezizwe lenzani na into efanayo neyenziwa yibandla labajuda ayephubutheke kakhulu ukulibona yilokho kuphela kuzoba sezinhliziyweni zabo njengoba kwakunjalo ngalolu suku qaphelani ukufa ukusuka kulo manje nifanele ningene kulo ngaleli veli kungenjalo ningeke uNkulunkulu wayengaba kanjani nomusa kubo kodwa akhumbulani ukuthi kwakuyini ukuthi uNkulunkulu ubonakalisa lokho okwakungemuva kwalelo veli. Kuzisana ukuthi kwakukhonani emva kweveli izwi. Kali mbozeni no? Izwi. Kwakuyina nisemphongolweni. Kwakuyizwi lelo veli elalifihlile niyabo? Ngokuthi wayelelo izwi futhi uyilelo izwi neveli lenyama yakhe lalifihla futhi ivele singalifihla izwi futhi lithi alinjalo kodwa linjalo uNkulunkulu efakaza ngalo elikhumisa yena ngqo ekhazimula njengela ngaphambi komuntu wonke futhi behluleka ukulibona uNkulunkulu sihawukele emfanekisweni uMose vela ebukhoneni bukaNkulunkulu nezwi likaNkulunkulu lalonyaka manje bhekisisani manje siku Exodus weshumi nesishiyagalolunye ningakugethi lokhu manje uExodus eseshumi nesishiyagalolunye uMose uvela ebukhoneni bukaNkulunkulu noma amashumi amabili nelamashumi amabili nanye eseshumi nesishiyagalolunye nelamashumi amabili nelamashumi amabili nanye uMose uvele ebukhoneni bukaNkulunkulu kade ngene ezwini izwi kade lilotshwa futhi yena ebukhoneni bukaNkulunkulu nezwi wayekade enezwi lalowo nyaka kukhona izwi lonyaka ngamunye noMose vela ubuso bakhe bakhanya kanjalo nyabo izwi lalikuye selilungele ukubonakaliswa linikezwe abantu the true word God enrolled is lekqiniso uNkulunkulu wayelilobile futhi lalinomose kaphelani lalinomose futhi lase lilungele ukubonakaliswa wayeyizwe kubo wayeyizwe eliphilayo lifihliwe wazimboza ngeveli uMose wazimboza ngeveli ebusweni bakhe ngayina wayeyilelozwi amen lelozwi laze laziwa uMose wazimboza ngeveli amen niyalibona noma yikuphi lapho izwi likhona limbozwe ngeveli uMose wanezwi manje khumbulani emva kokuba izwi selibonakalisiwe uMose wase eyuMose futhi niyabo kodwa ke kathi lozwi lisekuye ukuba linikezwe uNkulunkulu awayengase nguye uMose wayenezwi lenkosi lelo nyaka ayikho into eyayingamthinta kwaze kwedlula lokho wayenalelozwi kanjalo ngakho ke lapho efika abantu baphendula amakhanda abo abaqondanga basebeguquliwe wayese ngumfo ohlukile ufika nelozwe wase efaka iveli iBhayibheli lati wamboza ubuso bakhe ngokuba wayenezwi futhi wayeyizwi kubo. Manje bukani uma uMose omfo wethu lapha kuzoba inhlamba. Kodwa uma uMose njengoba uPawulu asho lapha kwabaseKorinte besibili isahluko sesithathu, uma uMose waze wamboza ubuso bakhe ngeveli ngalowo mfanekiso wenkazimulo phezu kwakhe, niyabo, ngoba leyo kwakuyinkazimulo yemvelo, lowo wawungumthetho wemvelo. Futhi uma uMose azi ukuthi lowo mthetho wawuzobhubha, kodwa inkazimulo yayinkulu kakhulu ngangokuthi yaphuphuthekisa abantu, ngakho baze bamboza ngeveli ebusweni bakhe, izoba ngakanani ke na? Bantu abaphuphutheke ngokukamoya. Leyo nkazimulo yayizodlula, kodwa le nkazimulo ngeke yedlule. Niyabo? UMose wayenemithetho yenyama, ukulahlwa kungekho Musa, kungekho lutho, wawuvele ukulahle nje. Kodwa le ezikhuluma ngayo, lokho kwakungenaxolo, lokho kwakukutshela nje ukuthi wawuyini, le ikunika indlela yokuphuma. Futhi lapho lelo zwi limbuliwe, oh my, hloboni yobuso eliyoba yiyo na, liyofanele limbozwe ngeveli, lifanele limbozwe ngeveli. Manje kaphela kanjalo umoya umbozwe ngeveli ethempelini lomuntu, niyabo, ukhuluma amazwi emvelo ngeveli lemvelo. Manje uPawulu ukhuluma lapho manje, futhi lapha kule ngqondo umoya zwi. Singabafundisi hayi abencwadi umthetho, kodwa abaziyo abafundisi bakamoya ukuthi umoya uthatha incwadi uyibonakalise. Lokho kwakungumthetho nje, ufanele uhambe uyokubuka uthi ungaphingi, ungebi, ungaqamba amanga, ungenzi lokhu lokho noma okunye, yabo, ufanele ubuke kulokho. Kodwa lona umoya oqhamuka phezu kwezwi elithenjisiwe lalo nyaka, futhi liyaveza futhi libonakalise hayi izibhebhe zamatshe ezimbili, kodwa ibukhwele bukankulunkulu aphilayo, hayi umcabango oyinsumansumane wenziwe othile noma uwodini icebo, kodwa soliphele isithembiso sikankulunkulu simbuliwe futhi senziwa sabonakala ngqo phambi kwethu. Enhloboni veli eyobasemumva na? Futhi ukulahla leyo, niyabo, lokho kwakukhulu, baze abantu bathi ngenkathi bebona uJehova ehla ngale nsika yomlilo, futhi waqala wanyakaza umhlaba, futhi izinto azenzile nentaba emlilweni, futhi noma ngubani oyengazama ukuya kuleyo ntaba wabhubha. Kwakukhulu ngisho uMose wakwesaba ukuzamazama. Kona uma leso sikhathi anyakaza njengaso intaba, ngesikhathi uzonyakazisa amazulu nomhlaba. Kanjani ngale nkazimulo na? Uma lokho kwakumbozwe ngeveli yemvelo, lokhu yikumbozwe ngeveli yomoya. Ngakho ungazami ukukubuka emvelweni, kwaphule kumoya bese ubuka ukuthi ukuphi, niyabo, ukuthi siphila kuliphi ihora. Uyezwakala kini na? Niyabo? Kuyiveli yokomoya leyo engaphezu kwabantu, uthi ngiyi-Methodist, ngilungile njenganoma ubani, ngiyi-Baptist futhi ngiyi-Pentecostal. Awuqondi leyo nto iveli lesiko na? Lifihla uNkulunkulu kuwe? Lokho izinto ezikugcina ekungakuthokozeleli konke, uthi ngiyamemeza ngigxume phezulu naphansi, wathi lonke izwi u-Eva wakholwa lonke izwi kodwa elilodwa, niyabo, kungeligcwele izwi likaNkulunkulu, isithembiso sayelihora senziwe sabonakaliswa, niyabo. Kuphelani manje sisaqhubeka, kuningi lapha esingakhuluma ngakho, kodwa nginamashumi amabili amakhasi, kodwa amanothi, kodwa ngifanele ngeke ngikhulume kuwo onke, niyabo, ngizoshesha. Umbozwe ngeveli ngeyemvelo ngaphambi kokuba angakhuluma izwi kubantu. Manje uNkulunkulu ufanele azemboze ngeveli yena uqobo, njengoba ethembisa enyameni yomuntu. unkulunkulu niyakuthola na unkulunkulu fanele azemboze yena uqobo enyameni yomuntu futhi abeke eyokomoya iveli phezu kwabo uthi awu ngiyilokhu futhi ngiyilokho ukuze sikhulume kubantu lapho iveli okuyiveli lesiko lijatshulwa ngokwahlukaniswa khona lokho abathi kungani izinsuku zezimangaliso lwedlula Mfana wathi kimi ngelinye ilanga omncane umshumayeli omncane oyibaptist iphande lapho weza kimi umfowethu Green futhi wathi mfowethu Branham nansi into eyodwa enginayo ngawe wathi uzama ukwenza abantu kwakuphansi eRamada Inn ngenkathi sinomhlangano phansi lapho wathi uzama ukwenza abantu bakholwe enyakeni upostoli ukuphila namhlanje njengoba babephila enyakeni upostoli wathi unyaka upostoli waphela abapostoli ngathi waphela na Yebo. Ngathi ubani oyengumkhulumeli enyakeni upostoli na? Wathi upostoli abayishumi nambili ekamelweni eliphezulu. Ngathi ngakho uPaulo wayephandle. Ngathi umkhulumeli kwakunguPetru. Futhi uPetru wathi ngosuku lwePentecost enkathi bebone konke lokhu kuqhubeka nomoya ongcwele usebenza wathi ithembiso ngesenu nesabantwana benu esaba bonke okude bonke inkosi uNkulunkulu wethu elokhu ibabiza uma ezaqhubeka ebiza ngakho into efanayo lapha kwakunini lapho unyaka upostoli waphela khona na unyaka upostoli uphela ngenkathi uNkulunkulu eyeka ukubiza Akazange asho lutho kodwa wathatha isigqoko sakhe wasuka wahamba. Thatha izi ukukwenza kuyizi. UJesu watshela uSathane kulotshiwe niyabo ilokho ke kulotshiwe. Ngathi uPetru washo ukuthi ngeke kuze kuphele bonke inkosi eyababiza lesibusiso sasingesabo manje nethi wama nini? Ukhongozi enziwe na ngathi qhabo mnumzane ayikho nencanyana qhubeka konke kulungile niyabo. UPetru wathi kwakuzoba ngokwawo wonke umuntu uNkulunkulu ayombizela khona uyothola isibusiso esifanayo sobupostoli. Lelo yizwi lenkosi niyabo. Manje iveli lemvelo uNkulunkulu izwi ezemboze evelini lenyama kwakuyini na? uNkulunkulu wayezemboze ngeveli kuMose. uNkulunkulu waye kuMose ezemboze ngeveli nobukhona bukaNkulunkulu babukuye wayephele kakhulu ngalelozi kuye kanjalo waze wamboza ubuso bakhe. Futhi kwakungumprofeti oqinisekisiweyo owasombulula izwi futhi wabatshela aniku niyaku futhi aniku niyabo ukunikeza izwi lakhe kuleso sizukulwane wazemboza ngeveli esesidalweni singumuntu kungenjalo izwi lalizophuphuthekisa ngisho ababizelwe ngaphandle niyabo ngisho nabantu owayephandle lapho babengenakuma ukuba babone lokho U-Exodus sithola ukuthi bathi awukhulume uMose kungabi nguNkulunkulu. Niyabona ukuthi kungani into yomlilo ingasabonakali kakhulu na? Niyabo? uNkulunkulu wathi ngizokwenza lokho, ngizobavusela umprofeti. Amen. Ngizobavusela oyedwa futhi wafika impela nje, ngizovusa futhi uzoba nalo abe yizwi. Wathi uma befuna ukubona ukuthi izwi liyini wathi manje Mose ngabonakala kuwe ngale yakuleso sihlahla esivuthayo wathi ngizokwehla ngishise leyo ntaba wathi bazobona ukuthi ukhuluma iqiniso ngizobonakala lapha ngendlela evuthayo efanayo ngizobonakala lapha futhi ngifakazise kubantu ngizoyiqinisekisa inkonzo yakho yilokho akutshela uMose lapha amazwi amaningi kakhulu Uphilani wathi manje ngizokukhazimulisa phambi kwabantu. Wathi manje wabatshela ukuthi ngahlangana nawe phandle lapho esahleni esivuthayo manje ngizokwehla umlilo ofanayo futhi ngizodedela abantu babone ukuthi awuzange uqambe amanga ngakho. Ngakufakazisa ngokwesayense ngisho uma ufuna. Niyabo ngizokwehla ngqo futhi ngibenze bazi. Futhi labe qala ukuduma lapho uJehova eseqala ekuduma abantu bathi qhabo 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 ungavumeli uJehova akhulume sizofa Niyabo wathi ukuthi ambozwe ngeveli ngakho uNkulunkulu wazemboza ngeveli ekuMose futhi wanika uMose izwi noMose wehla wasekhuluma izwi lenkosi evelini emboze ubuso bakhe kunjalo na uJehova wazemboza ngeveli esesimweni somprofeti ngoba ngokoqobo kwakuzoba uNkulunkulu wathi ngeke sakhuluma kubo kanjalo useyokhuluma kubo kuphela ngomprofeti ileyo ndlela kuphela ayolokhu ekhuluma ngayo kusukela lapho kuqhubeka leyo ndlela kuphela ayolokhu ekhuluma ngayo kunjalo lutho nhlobo ngenye indlela akaqambi amanga Kaphelani, uMose kuphela owayenezwi. manje kwakungekho kho qembu elehlayo kwakungesibo nje abafarisi noma abasadusi noma kwakungesibo abobuhlelo obubodwa benkolo noma isizwe sasikhothisinye kwakungumose wathola umuntu oyedwa akakwazi ukuthola imiqondo emibili noma emithathu ehlukene uthatha umuntu oyedwa umose wayenezwi futhi umose khwaba yilo Joshua wayengenalo akekho omunye owayenalo Amen.
Joshua was a general.
UJoshua wayeyiduna. UJoshua wayengukhomanda wempi. UJoshua wayeyikholwa umKristu. Kodwa uMose wayengu-prophet. Izivele leze kuJoshua lifanele lize kuMose. Wayengumprofeti omkhulu weHora. Qaphelani izwa lizange neze lize kuJoshua kwaze kwaba uMose usehambile. Khawu mnumzane. Nkulu usebenza ngoyedwa ngasikhathi sinye.
God is
uNkulunkulu munye manje nguMose kuphela oyenezi hayi iqembu
God warned any persons not to try to
Bugani uNkulunkulu wayexwayisa noma yibaphi abantu kuba bangazama ukulandela uMose eyongena kulelo veni abalingisi owesifazane wesilisa umpriest noma ngabe kwakungubani ukuthi wayemesaba kanjani uNkulunkulu wayengumuntu kanjani wayehlonipheke kakhulu kangakanani ukuthi babe bakhulu kangakanani wexwayisa uMose makeze yedwa futhi uma noma yimuphi umuntu ngisho nesilwane uma sithinta sifanele sibulawe khona lapho ningaloko ukuthi nedlule phambi kwalelo veli lelo veli lingele umuntu oyedwa Lomlazo uwodwa yebo. Ethempelini umuntu oyedwa wayengena kanye ngonyaka egcotshiwe futhi wakulungela kungena kungesikho ukuba akhiphe izwi kodwa kuba anikele ngegazi. Ngoba ngisho ahambe phakathi lapho phambi kwalo munye kuphela noma imuphi omunye umuntu wayefa bafa ngokomoya manje leli iveli lokomoya yebo. Lelo kwakuyiveli levelo leli iveli likamoya yebo. Aloko behamba bengena ngqo emva kwalapho ungabatshela oh ngiyazi ngiyakwazi lokho kodwa ngiyabogqubeka kulungile kuphela kukhuluma niyakhumbula inhlupheko yokugcina eGibhithe kwaba ngokufa phambi kokuphumo inhlupheko yokugcina emhlabeni ngokufa kokomoya phambi kokuphumo khona ke bayohliswa izidumbu futhi baphenduke babuyele ekubeni uthuli nabalungileyo bayohamba phezulu komlotha wabo kodwa into yokugcina ngokufa ngokomoya benqaba izwi manje kaphelani uNkulunkulu wayexwayisa noma ibaphi abantu kuba bangazami ukulandela uMose eyongena evelini lomlilo uMose wayezomboza ngeveli wayefanele aphume lapho Mose wangena njengoMose wangena kulensika yomlilo futhi ngenkathi esephuma ebuyele emuva wayemboza ngeveli ukuba wahamba wayongena lapho waphuma emasikweni akhe amasiko abadala wayibona insika yomlilo kodwa manje uhamba uyongena ensikeni yomlilo niyabo amen futhi uyaphuma emboza ngeveli Izwi kaNkulunkulu kumuntu limboze ngeveli. Nangephume ihamba oh hey sengiyakubona. Wayexwayisa ukuba kungabikho umuntu okuzamayo, akukho umuntu ongalingisa lokho, kungcono ungalokothi yabo. Ngisho nompriest noma ngumuntu ongcwele noma ngabe kwakungubani isikhulu sesonto bishop noma yini enye ezabe kangena kulelo veli yafa.
God warned him. We'll have no impersonations.
Ngikunkulu wabexwayisa ngeke sibe nezilingisi izwi lakhe lembulwa koyedwa bekuhlala kunjalo umprofeti weza nezwi lenkosi unyaka ngamunye ngezikhathi zonke kwehle njalo ngombhalo izwi liza koyedwa wonke unyaka kufanayo ngisho naseminyakeni yebandla kusukela kuwo impela okuqala kuya kokugcina Abanye banezindawo zabo kunjalo kaphelani kodwa dedane kule nsika yomlilo yebo izifundo esinjepho esizifunda lapha yebo wonke umuntu efona ukuba uMose futhi wonke umuntu nebakhumbula odathane ukuthi bathini phandle lapha bathi manje Mose linda lapha umzuzu nje uzethwesa kakhulu umthwalo yebo manje ukhona umunye umuntu lapha uNkulunkulu ambizile iqiniso lelo bona ngamunye babelandela kahle inqobo nje uma babehambisana kodwa lapho omunye ezama ukuphakama futhi ethatha isikhundla sikaNkulunkulu asinike uMose owayemiselwe ngaphambili futhi wagcotshelwa lowo msebenzi wazama ukusithatha umlilo wehla wavula umhlaba wabagwinyela kuwo ngqo niyabo Sophelelani yabo yeba nje ngolungile umkhristu kaNkulunkulu omesabayo uNkulunkulu okholwa yizwi yabo tetha kuleyo nsika isifundo sinjepho uNkulunkulu kuqala wayebonakala kuMose esihlahleni sivuthayo uNkulunkulu wayembozwe iveli ensikeni yomlilo manje yalisisana impela manje umzuzu uNkulunkulu kuqala ukufika kuMose wayembozwe iveli uNkulunkulu wayesetsikeni umlilo ezifihle emuva esahleni yabo njengasemva kwezikhumba yabo emuva ngesihlalo somusa ealtare yabo wayembozwe iveli uhlala njalo embozwe iveli futhi lapho efika kuMose wayesetsikeni umlilo embozwe iveli ensikeni yomlilo kodwa lapha phambi kwabantu uNkulunkulu wamqinisekisa ngethe yomlilo efanayo Niyabo uMose wathi manje bebhekisisani niyafunda na niyethethela imikondo yenu ikhukhuleke iphume na Niyakwazi na ninga onezindlebe akezwe niyabo lapho uNkulunkulu ebonakala kuMose kwakusentsikeni yomlilo lapho embizela enkonzweni yakhe noMose uyafika wase etshela abantu ngakho bakwazanga ukukholwa nokho wayenze izimangaliso nezinto kodwa lesi sikhathi yena ngokubonakalayo ngokwesayense ubonakele futhi waqinisekisa inkonzo kaMose ukuba kube nguNkulunkulu ofanayo owakhuluma naye ngoba wabonakala esesimweni sentseyo yomlilo futhi wokhela intaba ngomlilo
And it came to Moses in a bush.
Kodifika kuMose esihlahleni yakhuluma naye kulungile Bonakala ukuqala kaNkulunkulu kuMose esihlahleni esivuthayo iveli. Phambi kwabantu uNkulunkulu wazemboza ngeveli futhi waseqinisekisa uMose ngeveli ngokuzemboza ngomlilo ofanayo. Itshe yomlilo efanayo yehla. Kusukela ngaleyo nkathi kusukela kubo ngakho babezwa kuphela izwi likaNkulunkulu. Ngiyakuthola na izwi nje balizwa iphimbo lakhe. Ngokuba uMose kubo wayeyizwi eliphilayo uMose niyabo uNkulunkulu wayelifakazise kakhulu lelozwi ngoMose niyabo uMose wathi uNkulunkulu wathi kuMose yehlela lapho ngizoba nawe akukho lutho oluzoma phambi kwakho nginguye enginguye uMose uyehla wasethi ngingahle ningakukholwa lokho mhlawumbe kodwa uNkulunkulu ubonakele kimi esentsikeni yomlilo futhi wangitshela izinto Oh sinalo lonke uhlobo lwezinto olufanayo olwenzekayo uFaro wathi ngani umfundisi uFaro wathi awu unecebo lokuphamba labalumbi elishibhile ngani nginabalumbi lapha abangaphendula inyoka ibe induku ibe inyoka wozani lapha abalumbi futhi beza ngapho futhi benza into efanayo Mose wayaza ikho into eyamkhathazayo ukuthi bangaki abalingisi ababenabo akwenzanga nomncanyana umehluko uMose wamathula Into yokuqala niyazi zahukuzela zizungeza isikhashana futhi ngqo inyoka kaMose ivele izidla zonke nya nebo ngani na njengalabo bapostoli abakwazanga ukuchaza uMose wayengazi ukuthi uNkulunkulu wayezokwenza kanjani kodwa wayezokwenza umbulane wathi uJambre noJane bayobuya ngezinsuku zokugcina niyabo izilingiso futhi badukise nabakhethiweyo impela uma kungenzeka uMathewu samashumi amabili nane elamashumi amabili nane niyabo izinto ezifanayo impela nje benze uhlobo olufanayo lwezimangaliso nakho konke bhekisisani lelozi umuntu uthi wenza isimangaliso futhi abe elokhu esafuna ukukholwa ukuthi ukhona uNkulunkulu abathathu futhi kukhona zonke lezi uhlobo yedane kulolo hlobo siyazi ukuthi kuyiphutha niyabo ayikho into enjalo niyabo izwi onke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu uGenesis izwi elilodwa ngapha wathi ungasusi noma wenezele izwi elilodwa niyabo lifanele libe yilelozwi elifanayo niyabo qaphelani abantu babona into ethize eyayenzekile uMose wayekade embozwe ngeveli njenge wayengumprofeti noNkulunkulu wayeseliqinisekisile izwi lakhe manje wehlela lapho futhi wabona izibonakaliso nezimanga kwase kuthi ke ngulungele laba bantu bazehlukanisela bona ibandla Nyabo ibandla kuchaza ababizelwe ngaphandle nyabo emva kokuba sebebizelwe ngaphandle kwezwe futhi baba ngabantu nyabo khona ke uNkulunkulu wazenza waziwa ukuthi wayeyile unsika yomlilo wakufakazisa emlayezweni kaMose nyabo wayeyile yomlilo ngasho ukuthi baba yosithatha isithombe sayo ngikagele ukuba base benayo imishini yokuthatha izithombe ngoba konke kwakusemlilweni kodwa bakufakazisa lokho uNkulunkulu efakazisa ukuthi umlayezo oqinisile umlayezo wawusiseduze yonke into yayisiseduze base bezokhishwa ngaleyo nkathi umboza umprofeti wakhe leveli kulabo bantu bophumo abantu cabangani babona into ethize eyayenzeke kuye wayesehlukile manje kubo bonke abakwa-Israyeli wayengohlukile umlayezo wakhe wawehlukile wayehlukile kubapristi wayehlukile kunoma yini yabo wayengumuntu ohlukile abantu babona into ethize eyayenzekile uNkulunkulu wayezemboze ngeveli kumprofeti wakhe ukuba akhulume amazwi akhe kubo yiloko ayekwenzile uMose wayeyilelozwi eliphilayo kubantu ezemboze evelini ngensika yomlilo ekhuluma ngalokho okwakuzombozwa ngeveli kamumva emva kwezikhumba zamatahasi yabo izwi lalifanele liphume kuMose kuqala yabo uMose wayenezwi ayelotshwe nguNkulunkulu akukho muntu owayengawahumusha uMose wayefanele awahumushe kuqala ngaleso sizathu amboze ubuso bakhe ngeveli ngoba nelibona na yabo nanti singalicosha siliphathe nakho konke okunye lapha kodwa lifanele lembulwe ukuze lembulwe uMose wadingeka ukuthi aye nguNkulunkulu kubantu nethi umphetho lowo ngani washo watshela ngisho uMose qobo lwakhe uzoba nguNkulunkulu noAaron uzoba ngumprofeti wakho yabo ngakho nango eza yabo wadingeka ukuthi azemboze ngeveli ngoba uNkulunkulu njalo ungemva kweveli Oh hey! Yebona!
God's hid from the public.
Ubu olufitalele phakathini. Wathi baba ngiyakubonga ulifihlile kwabahlakaniphile nabanokuqonda walembuyela izingane kulabo ofuna ukufunda yabo. uNkulunkulu wazifihla emva kweveli. Mose wamboza ubuso bakhe ngeveli. Mose wayeyizwi eliphilayo limboziwe ngaleyo nkathi. Abantu babona insika yomlilo bathi manje esenisekile yabo. Ukhulume uMose yabo uNkulunkulu makangakhulumi ifuna sife uMose wahamba waqonda wangena kule nsika yomlilo yabo futhi wathi manje ngeke ngisakhuluma kubo kanje ngizobanika umprofeti yabo futhi ile ndlela ayehlala ekwenza ngayo yabo ngathi manje bayeke benyonke kodwa lo mprofeti uzobana lelizwi uma embozwe ngeveli lesiko uNkulunkulu akazange amthume uma embozwe ngeveli lezi uNkulunkulu uzaqinisekisa uNkulunkulu humusha izwi lakhe uqobo. uMose wakhuluma uNkulunkulu wawahumusha. Amen. uMose wathi inkosi isho njalo nenkosi yenza khona nje lokho ekushilo. Lokho kwalenza laba ngeliqinisileyo. Manje wathi manje Mose uyaqonda. Abantu bayaqonda manje. Niyabo ngikukhombisile ngikuqinisekisile. uNkulunkulu wayezemboze ngeveli kulomprofeti ukuba khulume izwi lakhe kubantu. Mose wayenguNkulunkulu ophilayo kubo izwi eliphilayo likaNkulunkulu lenziwa labonakala lokho sizathi ubuso bakhe bumbozwe ngeveli yabo futhi niyazi yini ukuthi into efanayo kumkhristu woqobo ukuthi umbozwe ngeveli namhlanje kwabangakholwayo na babona labo besifazane benezinwele ezinde nezinto bathi awubheke lelo hlobo oludala abesifazane basonga izinwele zabo phezulu ngemumva bathi unethayi elisicaba ithayi elisiphele phezulu lapho Yabo bonke kumbozwe ngeveli bakukuthekile
Oh
bathi ngine PhD eli anginandaba ukuthi unane usalokhu ungazi ngezwi kunjalo impela Oh lokho into encane nje ngithatha izifundo ezincane kuqala kanjani ngabantu abazisho ukuthi bambozwe ngeveli ebukhoneni bukaNkulunkulu futhi bashumayele amanye amasiko ebandla na Oh bakithi awu okwenezela kukho futhi kususe kukhona yonke enye into ngokuthela ezabo izihloko nemicabango yabo futhi hayi izikaNkulunkulu yabo sibone iveli nalokho kuneveli lobufundisi uNkulunkulu uyidabulile leveli yavuleka kakhulu kodwa ayikho into kuthiwa ngabaprofet ayikho into enjalo kulezi insuku zokugcina njengabapostoli nabaprofet akukho into kuthiwa ukuphilisa kwaNkulunkulu Ayisekho into ethiwa ababoni Ayikho into okuthiwa uMarko weshumi nesithupha egcwaliseka. Unyaka wabapostoli usuphelile. Bayimboza ngeveli kubantu kodwa uNkulunkulu wahamba waphuma ngqo nomoya ongcwele wakhe omlilo futhi wayidabula leyo nto kusukela phezulu kuya ePort uNkulunkulu uyidabulile iveli. Mose wayiveli zikaNkulunkulu eliphilayo limbozwe ngemuva kwenyama yomuntu. Into yomlilo yayi kuMose kusobala ekhuluma ngalokho okwakuzombozwa iveli kamuva ngemuva kwezikhumba yabo manje lokho izi lalethwa laseke likhishwa ngokuthi lilotshwe laseke libekwa emva kweveli elithule ngokuba uNkulunkulu njalo waye kuleluzwi amen uyizi njalo waye kuleluzwi Ngiyangalela sizathu lozi yalifanele imboza ngeveli. Oh mfowethu dewethu ngiyalibamba na. Bukani aliboni na. Belimbozwe ngeveli yonke leminyaka ngalokho uNkulunkulu awushilo futhi lizovulwa ngezinsuku zokugcina lezo zimpawu ezikhombisa yonke lezo. Lethe gcwele yabona obala ngabantu ukuthi kwenzekeni sonke isikhathi. Ihora lomlayezo wengelosi esikhombisa zonke izifihlalo zikaNkulunkulu ziyokwaziwa kulowo Elijah leli hora lokugcina ukuthi uKristu ukhishwa kanjani ebandleni lakhe indodana kaNkulunkulu ukuthi yembulwa kanjani njengendodana yomuntu futhi ukuthi ibandla lizobekwa kanjani ngohlelo oluyilo nakho konke okusuku lokugcina akukho sivumokholo akukho hlelo ngokoqobo yizi nje liphila kumuntu ngamunye ngiyothatha oyedwa ngishiye oyedwa ngiyothatha lo ngishiye lo waya niyabo ukukhona nje akukho zibopho akukho mahlelo akukho kuphoqeka noma lutho inhliziyo enoNkulunkulu futhi yena yedwa yabo kaphelani ezemboze ngeveli enyameni yomuntu uMose enalelozi ekhuluma ngalokho kamuva okwakuzobekwa emva kwesikhumba setahasi ukuze unjalo noKristu uMose wethu uKristu unguMose wethu Waye nguNkulunkulu ezemboze ngeveli enyameni yomuntu ezemboze ngeveli ekuzithobeni enyameni kunjalo futhi nguwe izolo namuhla naphakade wayembozwe ngezikhumba zetahasi wayembozwe ngeveli futhi ngayisikhathi wayembozwe kumuntu yabo manje kaphelani nguwe izolo namuhla naphakade wethembisa izwi lakhe kulonyaka Usenguye uKristu izwi elethenjisiwe kulonyaka lembozwe ngeveli enyameni yomuntu. Izwi linguNkulunkulu, ugcobo lungumuntu. Igama ethi Kristu lichaza ogcotshiweyo niyabo, ogcotshiweyo. Bese uMose wayenguKristu ngezinsuku zakhe, wayengogcotshiweyo. UJeremia wayenguKristu ngezinsuku zakhe, enengxenye yezwi lalo losuku. Ngoba lapho Jesu efika wafika njengomhlengi ogcotshiweyo futhi ngokubili lokho kwakunguMose nakho konke lokho okwakukuMose nalo lonke izwi nabo bonke ubuNkulunkulu ngokomzimba wakukuye ngeso sizathu ivele ethempelini lonke ladabuka izihlalo soMose sahlala obala ngokuphelele waye ngogcotshiweyo kaphelani manje ivele enyameni yomuntu izwi elithenjisiwe kulonyaka lifanele nalo lembozo ngeveli
Sin-loving church members.
Kaphelani amalunga ebandla athandisono nezoni ngeke balibone ngenxa yeveli engumuntu. Ingalesi sizathu bengakwazanga ukumbona. Ngani ungumuntu? Wavelaphi na? Unaliphi ikadi lokuhlanganyela na? Usontaphi na? Ngifuna ukukhuluma ngalokho kulobusuku usontaphi na niyabo futhi kanjalo niyabo manje usontaphi iliphi iqembu na isiphi isikole ayinaso na wayitholaphi imfundo yakhe na awu lo muntu wazalwa ngokwesiko noma ngokwenganekwane khona ngapha lo muntu wazalwa ngaphandle komshado ongcwele ngani yena impela ungokadeveli niyabo ungokadeveli wazalwa ngaphandle komshado ongcwele noJosepha wamshada nje ukuba amvikele angakhandwa ngamatshe ngoba wayesiphingikazi nalo muntu uyafika hawa futhi utshela thina abaphristi ukuthi asenzeni na futhi kwakukhona uNkulunkulu emi lapho embula leluzwi ekhala uNkulunkulu wami ungishiyeleni na wona impela amaculo ababekwacula ethempelini uDavide ayebenzele wona iminyaka eyedlula ephathelene noKristu onke amathambo ami bayangigqolozela izandla zami nezinyawo zami bazibhobozile futhi labo babemi lapho becula lokho futhi yena impela umuntu efa esiphambanweni futhi lapho sebeqedelene lapho efa uNkulunkulu wasezulwini wehla njengoba enza entabeni yaseSinayi ngomlilo ongcwele futhi washisekela vele letempeli kuswela phezulu kuya phansi walidabula lehlukana. Kuthi babengenzani na babuke khona lapha ya ngefasitela letempeli eCalvary futhi nangu yaNkulunkulu wayehleze obala umhlatshelo kodwa abakawuboni namanje namuhla. uNkulunkulu ngalolu usuku lokugcina uwadabule wawasusa lawo masiko waseletha izwi lalonyaka lahlala obala bha futhi namanje abakalazi. Nje abalazi lilula kabi nabo lilula kabi nje liphele kakhulu ezintweni zazo. Ngashumayela ngolunye usuku komunye umbuthano ngokuthi ukuba yinadi. Ngolunye lwezinsuku ngifuna ukukhuluma ngalokho ukuba yinadi. Sonke singamanathi omuntu othize ngakho ngizoba ngalilodwa lika Christu. Paul wathi wabalwa ngokuthi uyisiwula. Impela fanele ube yiso. Ngiyabonga ukuthatha inathi ukubamba izinto ozihlangane. Ngiyabonga kunjalo. Ngakho qaphelani iveli inyama yomuntu. Kabo manje abantu abathanda isono babengeke bakubone lokho. Labo bantu benkolo bamasiko babengekwazi ukubona lokho ngoba wayengumuntu. Ngani na leyo nyama yomuntu yamfihla uNkulunkulu. Manje uma wayekade eyileyo insika yomlilo enkulu eyehlayo, ngiyabona insika yomlilo enkulu yayehlile futhi wabakhombisa lokho ayeyikho ukuthi wayeyile insika yomlilo enkulu babengahle bakukholwe lokho kuba uJehova wayehambe wajikeleza. Kodwa niyabona ukuthi wenzani ukuze abedlule bonke abangamagcokama abantu abahlakaniphile. Wavele nje wazembula njengoba ethembisa uMose, niyabo ngizokhuluma kubo ngomprofeti. Futhi wayeyindodana yomuntu umprofeti. Nabanye babo baliqonda cishe okukodwa ekhulwini lephesente ezweni balikholwa bonke abanye babo abazange kodwa wayenguye ngokufanayo nje kodwa nangu yaNkulunkulu namandla wayemile ebonakala ngokugcwele isihlalo somusa wafa ngenkathi abantwana bakhe uqobo bethi abantwana bakhe uqobo lapho bethi ngeke sibe naye akahambe bo bamphimisela. Mfanele Yesu emumba le inkathi uDavide esuka ethempelini inkosi enqatshiweyo wehla ngumgwaqo nomncane umfo oyisishosha konke ehamba egaqazela wayengakaze amthande wayembiza ngomzenzisi omdala noma okuthize wamphimisela ebusini ngo nalowo mlindi wahosha inkemba wathi ngizoliyeka lelo khanda lenja lihlale kuyo futhi iphimisela inkosi yami na. uDavide wathi me again uNkulunkulu umtshele lokho. noDavide mhlawumbe wayengazi ukuthi utheni. Wakhuphuka entabeni ebheka emuva ekhala. Iminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili kusukela lapho. Ndoda nakaDavide yayikhuphukela entabeni efanayo ibuka phandle ikhalela iJerusalema izinyembezi. Inkosi eyahliweyo futhi bayiphimisela ebusweni bayo. Aniboni na yinto efanayo. Ngaliboya lelozi liza lehla lilandela lehla njalo namhlanje. Njalo lenqatshwa yiningi nabo futhi likholwa yidlanzana. Manje niyabo abakwazanga ukulikholwa. Lawo maGreki abakwazanga ukumbona wayesethempelini lakhe lobuntu. Nganathi igama lalo muntu nguJesu uvela eNazareth. Manje abenegama elilodwa kuphela lapho ngalezinsuku njengokuthi John Jim bathi uJohn waseJeffersonville, uJim waseNew Albany noma into efana nalokho niyabo. Bathi lona nguJesu waseNazareth. Kwakwejwayelekile ukukholwa ukuthi mama wakhe wakhuleliswa yisosha niyabo. Futhi ke yilokho impela abekukholwa impela. Futhi bathi manje futhi lona nguJesu waseNazareth. Niyabo ungubani na? Niyabo abakwazanga ukuqonda lokho. Kodwa ngalelizwi langalelo suku ngenkathi eshumayela wayihlelani imibhalo kuyona ithi nokuphila kuphakade futhi iyaphakaza ukuthi ngingubani. Ubani ngayazi ukholwa ngikhohlweni njengeveli ikholwani yizwe elizayo. Babili ngufakazi wathi ngiyakhuluma noBaba ukhulumela mina. Amen. Kunjalo. Ngikhuluma ngezwi lelosuku noBaba uyaliqinisa. Manje ngabe lokho kungufakazi kini na? Kunguye niyabo kuzogcwaliseka kanjalo ke. Kuphelani kwabaseKorinte besibili manje kwabaseKorinte besibili sahleko sesithathu verse lesithupha. Ithempeli elidala lifake uNkulunkulu endlini emva kwezikhumba ezindala kusuka kubaJuda. Ngenkathi veli elidala lidatshulwa abajuda babesalokhu bephuphuthekile ekutheni wayengubani nokuthi ungubani namanje. Lase ke iPentecoste lembula ukuthi wayengubani uNkulunkulu weqiniso nophilayo ngenkathi leveli lisikwa kabili noNkulunkulu ephezulu. La kwenzelani lelo veli lokho na? La kwenzelani na? Kwenziwe yini kuba kufike umlayezo onje namuhla ukwenza lokho okwenzileyo na? Kufikeleni na? Kungani na? Ukhona owayezo ngibiza ngolunye usuku lapha esikhathini esingesithi sedlule efuna ukuba nenkulumo mpikiswano nami mayelana nonyaka webandla ukuthi uNkulunkulu wayesebandleni lakhe elingcwele nezinto ezinjengalokho. Kuthi ngathola ukuthi kwakungomunye umshumayeli wesifazane futhi ngavele ngakhohlwa mayelana nakho. Niyabo ukuba kwakukade kungomunye wesilisa kwakuzolunga kwakuzoba ngokwehlukile. Kodwa ngakho kodwa kusizani ukuyongubuzeka kwelinye izwe lapho uma ngizoshiya umhlangano lapha ukuba ngikwenze, yabo. Ngakho ngavele ngabayeka impumputhe ihole impumputhe zonke ziwela emgodini. Ngakho manje kulonyaka ngikathi iveli elidala lehlelo lesiko selidatshuliwe ezini kaNkulunkulu ukuze libonakaliswe. Ngiyabona ukuthi ngiqonde ukuthi nina.
The tradition says all those things are past.
Isiko lithi zonke lezo zinto sezedlule. Alithi ukucwila kancanyana.
The things are past. But in this
Izinto sezedlule kodwa ngalolu suku lokugcina lelo veli lesiko lidatshulwe hlukana futhi naku kume intika yomlilo. Niyabo? Nange bonakalisa izi lalolu suku iveli selidatshuliwe. Manje izwe basalokho bengakalikholo. Akona ndaba ukuthi yini abaliboni abaliboni alithunyelwanga kubo.
Remember the son of God.
Umbulani ndodana kaNkuluNkulu ayembulwanga eSodoma izithunywa ezimbili zazikhona kunjalo. Kodwa lena uNkuluNkulu uqoba lwakhe esenyameni yomuntu wembulwa kuAbrahama okhethiweyo. Futhi iphesisana ukuthi wenzeni kuba azembule. Kuthi manje uAbrahama wazi ngenkathi azi ukuthi yini eyayisemcabangweni kaSara emva kwakhe wathi wambiza ngoElohim inceku yakho. Kaphelani manje ngakho kungabonakaliswa izibe lineveli ilimbozile yonke leminyaka kubantu ngeke kwenziwe. Ngiyakhumbula itshumayelo engayishumayela ngokusa engasuka ngakho kokuqala lapha ngoGoliyathi noDavide na? Ngathi bukani othayinselelo phandle laphaya ethi izinsuku zezimangaliso selwedlule. Besisani lawo mathepu lapho ehla ibhekisiseni ngayinye ukuthi lingeke kanjani liya ngokucaca kakhulu uma ninezindlebe zokuzwa nibone amehlo okubona. Yini ngathi nanto limi lelozwe elikhulu lobufundisi phandle lapho lokho kukulonyaka wesayense ukuthi ngeke lenziwa. Kodwa ngathi uNkulunkulu kulokho kukhanya ngaphambi kokuba kuze kuthathwe kodwa kanye kwakungakaze kuthathwe ngaleyo nkathi kwakusezansi emfuleni lapho abazange bathathe isithombe sakho nabo. Ngathi wangitshela ukuthi kuzokwenziwa uzokwenza ubizo futhi liyoshanyela izizwe. Futhi ngisho nakudokotela Davis kwathiwa wena nemfundo yasesikoleni yokubhalwa nokukhulunywa kolimi uphase ebangeni lesihlanu uyobe ukhulekela amakhosi namakhosi amakhulu futhi uyoqala imvuselelo eyoshanela izizwe. Ngathi lokho akushoyo futhi sewenziwe. Yabo, yabo, sewenziwe. Kungoba leyo nto ke ngokuthi akudingi kuhumusha usekwenzile. Niyabo usevele kwenzile lokho kuyazihumusha niyabo ebiza abakhethwe bakhe niyabo kuyo yonke imikhakha empilo manje yabonakalisa. Ngathi uDavide wamaphandle lapho omncane esikhundlwana umfo ozacile umhlane wakhe wonke ugobele ngaphakathi ephethe indwa imane ngesandla. Futhi ngani uSawule wambuka inhloko yenhlangano yabefundisi wathi ngani wena awuqeqeshiwe ngisho. Wathi ake ngibone ukuthi ngingakunika yini iPhD noma okunye wamembathisa lezi zingubo. Wathola ukuthi asizange simenele umuntu kaNkulunkulu. Wathi susani lento kimi wathi angazi lutho ngalokho. Wathi angihambe ngendlela engiyaziyo engalwa ngayo nengonyama engalwa ngayo nephera. Waye uhlobo lomhlali mahlathini wathi angihambe ngalendlela. Ngale Goliyathi umdala wathi nithumela inja ukuba ile nami na. Wathi ngizokuchoma esihlokweni somkhonto wami ngilengise isithumbu sakho phezulu lapho ngidedele izinyoni zisidle.
David
wathi wena uza kimi njengomfilisti nezikhali nomkhonto kepha mina ngiza kuwe ngegama lenkosi uNkulunkulu kaIsrayeli. Bekisani umprofeti uDavide wathi namuhla ngizosusa ikhanda lakho ehlombe lakho. Amen. Oh hey, wayazi ukuthi wayenani lo ayemkholwa futhi wayeqiniseke ngokugcwele ukuthi wayekwazi ukugcina lokho akunikele kuye nabo. Ngakho kwenzeka noma kanjani. Isisho sidala izinsuku zezimangaliso sebedlule izindonga ludilizelwe phansi. UJehova selokhu emi ebonakala ngokugcwele ebonakalisa izwi lakhe umbuliweyo kunjalo. Aphelani, ibandla labezizwe nalo futhi beliphuphuthekisiwe evelini emva kokuba selidatshuliwe futhi lakhombisa uNkulunkulu iveli lokufundisa. Kanjani na ngokumboza ngeveli izwi esidalweni esingumuntu futhi. Yilokho impela u-Israyeli ehluleka okukubona. Ukuba kwakungenye ingelosi noma okuthize, u-Israyeli wayeze kukholwa. Kodwa ngokuba kwakungeke kube ingelosi, kwakumele kube umuntu. Amen. UNkulunkulu angeke ephula izwi lakhe. Ngezinsuku zokugcina kuzofanele kube yinto efanayo futhi. Yabo? Yini eyakuphuthekisa u-Israyeli na? Lo muntu ungumuntu, uzenza uNkulunkulu. Yilokho akambuyela khona.
Futhi
namuhla ngomlayezo ufika ngomuntu futhi hayi ngezingelosi, yabo? UNkulunkulu ngeke aguqule indlela yakhe, aguqule izwi lakhe, wathi akaguquki, yabo? Phelani wethembisa nabezizwe nabo bakuphuthekile nje namhlanje njengoba u-Israyeli wayenjalo ngoba ngani na iveli. UNkulunkulu wazemboza ngeveli esidalweni esingumuntu uphuthekisa u-Israyeli. Aphelani, beyilokhu liphuphuthekisa oyedwa, oyedwa liyophuphuthekisa omunye liyokwembula iqiniso. Liyovala amehlo omunye futhi livule amehlo omunye. Bukani uJesu wama wayesethi, awu igama lakho ungu-Simoni, negama likayihlo kwakungu-Jonase. Wathi, Nkosi Nkulunkulu, niyabo. UFiliphu wathi, wazeni nina? Wathi, bheka umIsrayeli okungekho nkohliso kuye. Wayesethi, Rabi, ungazeni nina? Wathi, ungakabizwa nguFiliphu phansi komuthi ngakubona. Wathi, Rabi, uyindodana kaNkulunkulu wena, uyinkosi ka-Israyeli. Awu nakho kumi labo lapho bathi, ungu-Belzebule. Niyabo, leza yena lavula amehlo omunye lavala awomunye. Bathi baphisi na ngani lowo mfo umuBelzebule. Owesifazane omncane wathi, ngiyazi uMesiya uyeza othiwa ngogcotshiweyo, niyabo, ogcotshiweyo uyofika. Kade singenamprofethi, ufanele kuba ngumprofethi. Kodwa ogcotshiweyo uyofika, sibheke yena. Lezi izinsuku zokugcina kwabezizwe noma zabaJuda wathi lolo usuku lokugcina. Niyabo, bobabili umSamariya nomJuda babebheke uMesiya. Yabo, wathi lesi isikhathi sakhe sokuba abonakale, siyazi uma efika uyozenza lezi zinto, uyositela lezi zinto. Wathi, nginguye. Amehlo akhe avuleka, iphoyisa abapristi waphuphutheka. Yilokho ivangeli elikwenza njalo, livula amehlo omunye, lembule iqiniso komunye ngenkathi libaphuphuthekisa abanye, linezincazelo ezikabili. Abanye bangayithatha leyo ndodana futhi babuke kulo ngqoko futhi babutheke, abanye bangalithatha futhi baphume nalo kungokwehlukile. Njengoba kwenziwa kuyo yonke iminyaka, ubuNkulunkulu bumbozwe ngeveli enyameni yomuntu. Aphelani wakwenza, abaprofethi wawungubuNkulunkulu bembozwe ngeveli, babe yizwi kaNkulunkulu kunjalo na ezemboze ngeveli enyameni yomuntu. Ngakho kamnakanga noMose wethu, niyabo uJesu. Aphelani embozwe ngeveli emva kwezikhumba zamatahasi ezindala ethempelini elidala, kwakuyizwi elabonakaliswa eziphepheni zamatshe. Manje ngizozama ukuphuma cishe emizuzwini engamashumi amabili manje, uma ingahle ngikwazi ngisenze sibe ukugamanxa kweleshumi nanye. Aphelani, uma niqaphela ngiphenye amanye amakhasi lapha, niyabo, ukuba kunga ukuze nginganqumi ngikwenze kube kude kakhulu, ngiyazi niyashisa nikhathele. Emva kwethempeli elidala evelini, yini eyayisemuva ngemuva kwalapho na? Waye yini uJehova na? Yini yayifihlwe ngemuva lapho na? Yayifihleni iveli na?
Hallelujah!
Yayifihleni iveli na? Yayifihle izwi. Iveli izikhumba zamatahasi ezindala lalifihliwe, zifihle izwi emehlweni abo okwemvelo. Emva kwalapho futhi kwakuyisinkwa sokubukwa. Emuva kwalapho futhi kwakuyinkazimulo yeShekhina. Kodwa lonke yalifihlakele kubo, yalifihlakele lonke. Yonke inkazimulo kaNkulunkulu yayingemuva ngo kwalezo sikhumba setahasi esidala, kunjalo konke kufihlakele esweni lemvelo. isihlakele namhlanje futhi libizwa ngesigejane sabaginga kwandwele izinhlanya kodwa abazi ukuthi yini efihlwe emva kwalapho yilokho abangakwazi yabo kwase kuthi-ke uNkulunkulu ngomusa wabadabulela iveli ukuba babone babesongwe kakhulu emasikweni abo basasisalokhu sifihlakele kubo ukuze kube namuhla kuyafana manje inkazimulo amandla kamoya ongcwele inkazimulo yeshekhina efika phezu kwekholwa manje ngiqonde ikholwa langempela elibangela imisebenzi kankulunkulu nokukholwa ukuba kungene kulo ukuba likholwe izwi likankulunkulu konke lokho kufihlakele kulawo mahlelo bathi lezo zinto sezedlule niyabo bazaphila ngemuva kweveli anisekho ngemuva kwalelo veli bantwanyana unkulunkulu ufike abonakala ngokugcwele kini ngelinye ilanga umfowethu Sotman umfowethu Tom Simpson angazi noma uke waze wafika lapha noma cha sibaningana enhla ebandleni yamabhaptisti nomfundisi washo into eyezwakala kamnandi kabi sonke sathi amen wonke abantu ebandleni belula izintamo zabo futhi babheka ngemuva yabo sathola imvuthuluka yesinkwa eyayivela emva kweshekhina lapho niyazi futhi sathi ukujabula ukuyithola sathi ngamanye amazwi siyakubonga nkosi yabo futhi ngenkathi bekwenza laba bafo wayevalwe ngci yiveli bavele bakuhleka babengazi ukuthi lalimayelana nani yabo basambozwe yiveli ngakho kukhona abanye abangaphakathi nabanye abangaphandle futhi ngakho kodwa uNkulunkulu ubonakala ngokugcwele kithi efihlakele kuyafana namanje kwase kuthi-ke lapho uNkulunkulu emseni wakhe wajabula iveli walethwa wahlala obala kodwa babesongeke kakhulu emasikweni abo wayesalokhu efihlakele kubo kuyafana namanje yonke leyo nkazimulo ifihlakele ifihlelwe thina kuKristu izwi oyithempeli lethu manje ngizofanele ngikhubhe kushone kulokhu kancanyana ngiyaxolisa ngamadlingozi ami kulokhu kusa kodwa bengifuna ukukunikeza lokhu isikhathi eside kakhulu ngikubopheka kimi nje yabo aphelani yonke inkazimulo ekuNkulunkulu isezwini zonke izimbusiso esikuNkulunkulu sisezweni lifihliwe kongakholwayo ngamasiko ngiyabona ukuthi ngichaza ukuthina kodwa lonke likuKristu konke lokho uNkulunkulu ayeyikho wazithulula yena uqobo Genesis futhi wangena kuKristu futhi thina kuKristu sisemva kweveli awu ngikuKristu usho njalo wena bese-ke ukholwa ukuthi kukhona onkulunkulu abathathu na abhabhathize egameni likayise indodana nomoya ongcwele akholwe yiwo onke la masiko nezinto enikholelwa kuzo abadala na kabo selokhu ongemuva kweveli yabo ngena evelini yena uKristu uyizwi kanjani na angikholelwa ekuphiliseni kukankulunkulu angikholelwa kulezi zimangaliso nezinto ezinjengalokho awu niyabo awukho phakathi ngaphakathi kweveli awazi lutho ngalo niyabo uKristu uyizwi futhi uma sisezwini sikuKristu futhi ngingaba kanjani kuKristu ngiphika uKristu na kwakunguye owathi akukhona lilodwa izwi eliyonezelwa noma lisuse ungasuse kanjani futhi wenezele manje na-ke na niyabo kuyakukhombisa ukuthi yiphi iveli ekumboze yakudedisa niyabo thina esikuye bese thina ngokuba kuye sizalokhu simbozwe ngeveli kosonkolo noprofesa basezweni niyabo inkazimulo yethu esinayo nesijabulelayo sisalokhu simbozwe ngeveli kwabangaphandle bacabanga ukuthi siyahlanya inadi futhi niyabo kunjani kodwa thina esiphakathi lapho kuKristu sabaphathiselwa kuye kwabaseKorinte bokuqala ishumi nambili kuye singabahlanganyeli bale nkazimulo niyabo kodwa hhayi ngaphandle nisalokhu nibuwa phakathi niliphika niyabo ngakho manje simenyelwe ukungena kuye ukuba sibe ngabahlanganyeli bakho konke lokho ayikho simenyelwe ukungena kuye okungokufihlakeleyo kwabangakholwayo ngeveli lenyama yomuntu niyabo bayayazi leyo nkazimulo bayafunde ngayo isezinweni lapha inkazimulo kaNkulunkulu nezinto ezinjalo kubona kuyigama nje kithina ngokubonakaliswa yabo akusesilo igama nje kuyinto engempela amen uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya lelo kwakuyigama kodwa manje sekukhona ukukhanya akusesilo igama ngokukhanya ngiyabona ukuthi ngiqonde ukuthina Manje akusilo nje izwi elilotshiwe kithi kuyinto engempela sikuye Manje siyajabula Manje siyambheka Manje siyambona izwi ezibonakalisa lifihliwe phandle lapho ngoba ngani na limbozwe ngeveli enyameni yomuntu niyabo Oh bathi lezo sketches zabantu baya kusiphi isikole na yiphi imfundo abanayo na ngobe bavela phi na bangabaliphi iqembu na niyabo niyabo abalitholi indoda yathi kwenye indoda ngolunye usuku yathi ufanele usonte ehlelweni ukuze ube umkhristu wathi ngumkhristu angisoli nakwelilodwa lawo wathi uNkulunkulu ususile umdlavuza kimi wathi manje ucabangani ngalokho na kwakungudotela wathi ngikhumiseni amahlelo akwenzayo niyabo lungile niyabo lisalokhu limbozwe ngeveli Singaphakathi kuKristu. Manje njengakuleyo nkathi onke amakholwa eqiniso ayambona izwi lesithembiso lalolu suku libonakaliswe obala. Lelo igama elikhulu omani ngalithola niyabo niyabo. Onke amakholwa eqiniso elisezwini libona uNkulunkulu obala. Iveli yadatshulwa noNkulunkulu omi obala phambi kwenu ebonakaliswa yabo uNkulunkulu wabonakaliswa obala ukuze kwenziwe lokhu iveli lethu lesiko lehlele lidala lifanele lidatshulwe futhi ukuze kubonakale ukuthi ngempela liyini nifanele iphume phakathi kwaleyo nto enjalo yabo Soze nakwenza bayoqhubeka nokulivala lelo veli phambi kwenu ngaso sonke isikhathi oh akukho lutho kulokho ngoba nanti lilotshiwe futhi nanti liyabonakaliswa niyabo niyabo manje uma ke umfo ala ukubona ilanga athi oh lapho ngiyazi uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya kodwa ayikho into enjalo ngiyehla ngiyongena endlini engaphansi ngiyala nje ukulibona umfo uyahlanya ukhona ukungahambi kahle kuye Ukhona ongalungile kuwesilisa noma isifazane ongabona isithembiso kaNkulunkulu futhi asibone sibonakaliswa bese ke eyala kusikholwa ngoba ihlelo livala ngeveli niyabo umbozwe ngeveli ukuze kwenziwe lokho amaveli ethu esiko lehlelo afanele aqashulwe ngumoya kaNkulunkulu umlilo nenkemba okuyizwi lakhe njalo izwi lakhe liyinkemba yakhe niyabo futhi wathatha inkemba yakhe ngalolu suku igcwele umlilo wase elikhebhula lelo veli kusukela phezulu kuze kufike phansi wenza into efanayo ngenkemba efanayo namhlanje hayi sivumokholo sami incwadi yami yezivumokholo ikhathekizima lami kodwa inkemba yenkosi niyabo ikhebhula iveli lize liyofika phansi futhi nibona uNkulunkulu emi ehlezi obala ebonakaliso ezwini lakhe into einkazimulo kangaka pho ukuyibuka niyabo kulungile umoya ongcwele kaNkulunkulu nomlilo inkemba yakhe iyalihlebhula izwi lihlebhula iveli yehlelo awu uma nje nivele nathi izwi nezwi libe lingasebenzi na bekungasiza ngani ukuba inkemba ibe lapha futhi nithi ayikwazi ukuhlebhula na Ah futhi ingeke ikhebhule na kodwa umani beka leyo nkemba kaNkulunkulu phezulu labo futhi nibhekisise ikhebhula ibanjwa isandla esigcotshiweyo esithunyelwe ukwenze njalo niyabo sihlebhula kuvuleke futhi nango lapho libonisa uNkulunkulu ngokucacile ehlezi obala uJehova omkhulu lelo izwi lakhe libonakaliswa endlanye ethenjiselwe usuku Ngiyalithola na niyabo lapho inkemba isithembiso sanamhlanje kulolu suku okufanele kube yikhona uNkulunkulu uthathe inkemba yakhe bese elikhebhula lize liyofika phansi iveli lobuhlelo bese elidonta libuyele emumva bese ezibonakalisa futhi akhombise ukuthi ukhona lapho kuseyiyo leyo nsika yomlilo efana kwaphelani lelo izwi elibonakalisiwe lezithembiso zanamuhla Yibona njengoba kwenza uPhethu ngenkathi ethi inkosi soya kubani emva kokuba sesibone lokhu na soya kuphi na iliphi ibandla ebesingalijoyina lapho sizalwa koyedwa na Yeni obunga ilipi ihlelo obunga lijoyina emva kokwazi lamaqiniso nabo lapho be bonke liphika na bonke anginayo noyedwa ozosho noma alenzele into impela kunjalo ngaqalela kulolu hambo ezansi lapha lapho amabandla angamashumi amane nambili endaweni eyodwa aye ngumchasi ngenkathi ngifika lapho ngangingasenawo onke athi ukholelo ekuphepheni kwaphakade lokho kwakhipha abomthetho Omunye wathi ubabathiza egameni lika Jesu lokho ukukhipha bonke abanye abasasele nyabo. Omunye wawo wathi ukholelwa enzalweni yenyoka, inyoka ayinanzalo lokho kwakhe. IBhayibheli lathi ngiza kubeka ubutha phakathi kwenzalo yakhe nenzalo yenyoka. Ngiyakubona lokho, lona iveli lisusiwe ezweni nyabo, kunjalo lembuliwe ezinganeni lisusiwe bayibona. Futhi lizosuswa njengoba kwake kwathiwa kunjalo khona ke lizosuswa njengoba kwathiwa uma nibona uma leveli isuswa ezweni amasiko liyasuswa ezweni njengoba uJesu wake wathi uma nibona mina nibona ubaba Ngiyabo uNkulunkulu nezwi lakhe munye manje niyaqonda na uma izwi libonakaliswa lini na Ngiyabo uJesu wahlulani imibhalo enithi nino nikholiwe uNkulunkulu kholwani nayimi uma ngingenzi imisebenzi kaBaba wami khona ningangikholwa kodwa uma ngenze imisebenzi mina noBaba wami simunye uma nibona mina nibone ubaba futhi uma nibona izwi libonakaliswa nibona ubaba uNkulunkulu ngoba izwi lingubaba izwi linguNkulunkulu Nezwi elibonakalisiweyo linguNkulunkulu uqobo lwakhe ethatha izwi lakhe uqobo futhi elibonakalisa phakathi kwamakholwa akukho okungalenza liphile ngaphandle kwamakholwa amakholwa nje ngale ngeke le ningawuthatha ukholo niutshale ohlobweni olwehlukile umhlabathi soze wamila kodwa yini ufanele ube nomanyolo othize emhlabathini wokukhulisa ukholo Futhi uma kungekho uma umanyolo emhlabathini ungekho ukolo awuqhomi kulowo manyolo soze wami ngakho akunandaba ukuthi izwi liwelaphi uma lingaweli ohlobweni olufanele lwenhliziyo uJesu washo njalo enye yawela ngasendleleni emihlabathini enamatshe nezinyoni zezulu zafika zayidla wayesethi ke enye yawela emiveni nasemakhakhasini akula iminyanisa khona lapho amasiko amahlelo iminako yezwe ayiminyanisa kodwa wathi enye yaya ngale yangena emhlabathini omuhle yathela ngekhulu wathi lowo ngumbuso kaNkulunkulu yinto efanayo nabo abanye ngeke bakholwe enhlobo abanye bayokholwa esigashanyana njengabafundi bamlandela abaningi babo amashumi ayisikhombisa amlandela iminyaka ukuba bathole cishe unyaka nohafu noma iminyaka emibili ukuba nje bathole baze bakwazi ukuthola okuthize kuye abanye njengenye indlela ayenamandla athize ukwenza lezi zinto ngawo noma njengonyawo lonugwasha umlumbi wohlobo oluthize angakwenza ukuba aveze lezi zinto ukuthi wayazi kanjani ukuthi kwakukhonani enhliziyweni yabantu nokuthi babecabangani futhi ekugcineni bathola ukuthi washo ukuthi wehla evela ezulwini wayeyizwi uqobo lwakhe futhi inkathi bekwenza lokho kwakulukhuni kakhulu kubo bathi akekho umuntu ongakuqonda lokho futhi basuka kuye lowo yilabo abawela phakathi kwameva ukubuyisela entweni efanayo kulo lonke ibandla nina bazenzisi abangakholwa namakholwa bekukhona kulo lonke ibandla Ngathola ngazo sonke isikhathi abanye benza sengathi bangamakholwa lolo uhlobo olubi kakhulu bese ke beba nalabo abangakholwa ngempela angeke akuhluphe uyovele nje asuke ahambe futhi anikene ikhanda lakhe kodwa labo abazendisayo athi bangamakholwa ilolo hlobo ofanele olubhekisise yilabo bazenzisi bese ke kuba khona abanye abangamakholwa oqobo nababona bobathathu lapho na Okhona abangakholwa kwathi nje angathi dlanini inyama yendodana yomuntu umuntu kwakuyilokho abanye kwakungabazenzisi bahlala kwaze njengoba nje kwenza uJuda kwaze kwabasekugcineni impela kodwa ke amakholo angempela ayengakwazi ukulichaza kodwa alikholwa noma kanjani ahamba aqhubeka iveli isiko labangakholwa lisusiwe nibona uNkulunkulu Lapho iveli lamasiko selisusiwe ningabona ukuthi uNkulunkulu uselokhu enguye uNkulunkulu wezwi lakhe usalokhu eligcina izwi lakhe ungunkulunkulu umqalisi wezwi lakhe. Lokho kufihlwe ngemva kwamaveli ezikhumba kwabanye, yebo kunjalo. Kulabo abangenakuya ngemuva kweveli, uselokhu engemuva kwamaveli ezikhumba. Kaphelani, bese-ke thina bese siba ingxenye yakhe njengoba niyiveli emboza yena ngeveli. Niyingxenye yakhe inqobo nje uma uKristu ekini, njengoba uKristu waye ngokaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu waye kuye wamenza uNkulunkulu. Futhi njengoba uKristu ekini ithemba lekazimulo, niba yingxenye kaKristu. Okholwa yini imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza nabo. Ngiba ingxenye kaKristu, inqobo nje uma uKristu efihlwe kini, khona-ke kumboziwe ngeveli kongakholwayo, kodwa niyazi ukuthi ukini. Nifaka uKristu ethempelini elingemuva kweveli isikhumba. Khona-ke thina kukho ngemuva ngenxa yale veli, iveli futhi enyameni yomuntu ifihla uNkulunkulu izwi ongakholwa. Njengoba kulotshiwe niyabo, kulotshiwe nizincwadi ezilotshiwe kwasho iBhayibheli. Manje yini incwadi na? Izwi elilotshiwe. Futhi ningabalotshiwe ngamanye amazwi beningalifunde kanje nina, lathi nizincwadi ezilotshiwe noma niyizwi ebelilotshiwe labonakaliswa, akukho okunganezelwa kulo. Ngeke uthi ngencwadi elotshiwe ube uphila olunye uhlobo lwenye into kungabi yilokhu osekuvele kulotshiwe, ngoba akukho okungenezelwa noma kususwe. Njengoba uDokotela Oliveli ebhala le ncwadi edumile, ngifuna niyibone emva kwesikhashana. Mfowethu Veli ulapha usemagcekeni ndawo ndawo, ngimbonile ngaphandle, angicabangi ukuthi angangena. Kodwa ubhala incwadi lapho futhi iyashaqisa kakhulu ngonyaka waseLaodikeya. Kuthi ngifunani na izobe isikhishiwe emishinini yokugaya izincwadi khona maduze nje, ngakho siyifunda okugcina manje. Futhi bebhala besixoxa ngakho phakathi lapho, niyabo mayelana wonke umuntu ubeza njalo kimi athi, mfowethu Branham, leyo medium wayezikhombisa iphimbo elayidumayo, futhi wathi ungakulobi niyabo, kodwa kuvale ngci. Wathi lokho kuzoba imidumo eyisikhombisa eyokwembulwa ngezinsuku zokugcina, niyabo, imidumo eyisikhombisa ezositshela. Manje lokho akuzwakali kumnandi ngempela na? Niyabo, kodwa bhekisisa ukuthi ukhuluma ngani uma usho lokho. Wathi ubheke ukuthi awukulobi, niyabo. Le midumo eyisikhombisa yezwakalisa amaphimbo ayo, niyabo. Futhi wathi ungakulobi lokho, niyabo, kodwa kuzovalwa ngophawu encwadini kuze kube sezinsukwini zokugcina. Manje omunye ubethi, abaningi ubethi kimi nosiyazi bezenkolo bathi, mfowethu Branham, uma inkosi uNkulunkulu bathi uma nolwazi lwakho lwesipiliyoni ukuthi inkosi inike wena yenzela abantu bayo, bekusho ngokuzithoba lokhu. Bathi ubuyoba ngokufanelekile ukubhala iBhayibheli uqobo lwakho, izwi lakho, uma uNkulunkulu ebonakalisile. Ngathi lokho kungahle kube iqiniso, niyabo, wayezama kungibamba, niyabo. Futhi ngathi, kodwa uyabo, bengingeke ngakwenza lokho. Wathi, bungeke ukwenze ngani, unazo zonke izidingakalo. Ngathi, kodwa buka, izwi elilodwa lingeke lenezelwa noma lisuswe, uyabo. Futhi wathi, awu, manje-ke leyo midumo eyisikhombisa, uyabo, wathi leyo midumo eyisikhombisa ibingeke yini ikhume, bekungeke yini lokho kwaba isambulo sinikwa omunye umuntu. Ngathi, kabo mnumzane, bekuzoba ngokwengeza okuthize kulo noma ukususa okuthize kulo. Konke kwembulwa phakathi lapho nezimpawu ezisikhombisa zavulwa isambulo sokuthi lokho kwakuyini. Ngoba kusalokhu kusezwini, niyabo, ungeke waphuma kulelozi, ngeke kwalishiya izwi. Nomoya kaNkulunkulu soze washelelozi, uyohlala nezwi ngqo, uphuphuthekisa abanye futhi uvula amehlo abanye, uyohlala wenza lokho njalo. Nezincwadi ezilotshiwe zifundwa ngumuntu wonke. Nomani, ngiyakuhumusha lokho, ngikubhekise kanje, niyabo, ngiliphendule nje, nizincwadi ebilotshiwe. Ngoba ngeke nenezela lutho kulo, lokho kufundwa ngumuntu wonke, izwi kaNkulunkulu elibonakalisiweyo ngamanye amazwi. NoPetro noJohane ukubonisa nenkathi benyukela lapho, babaqonda ukuthi babengabantu nje abangafundile, babengenafundo, kodwa baqaphela ukuthi babekade benoJesu, niyabo. Babengabantu nje bengafundile, kodwa babezincwadi ezilotshiwe, niyabo, bafunda ukuthi babekade benoJesu. Imbangela uJesu wayezibonakalisa ngabo, uKristu wayezemboze ngeveli enyameni yabo, wabonakaliswa. Kwenziwa waphila, njengoba wayenjalo kuMose. ngenkathi izwi likuMose wayengunkulunkulu enyameni ngenkathi likuJesu yayingunkulunkulu enyameni yabo into kuphela ayenzile wawuguqula isifihlabuso sakhe hhayi izwi lakhe hhayi imvelo yakhe unguye izolo namuhla naphakade waguqula isimo sakhe kuphela waguquka esuka kunowa waya kumose waguquka esuka kumose waya kudavide wasuka kudavide ujosepha kwehle njalo aze azofika ekudwaleni kobunkulunkulu ngokomzimba yabo useyilokhu kungunkulunkulu ofanayo amen amen ngiyethemba lokho kuyedlula yabo ngunkulunkulu ofanayo kodwa uthatha nje elinye iveli yabo wembatha elinye iveli wakwenza kubaguqule ethathe wafaka iveli ethathe wafaka iveli kwaze kwathi ekugcineni lehlela onyakeni wamaluthela lehlela komunye unyaka kwase kuthi ekugcineni liphumela ukungena kose kuphelele ngaphambi nje kokuba lifike umprofethi uyavuka futhi elikwenzayo libekezela izwi libonisa emuva lapha lembulo okwenziweyo okushiyiweyo ukuthi ibandla liyoba ngelingenakho ngeke lingabi nakho ukuqonda bese kuthi uma lokhu sekufiphala kwedlula khona-ke njengoba uJohane athi ngimele nginciphe mina akhule yena khona-ke konke kukho konke kufike kungene kuye bonakaliso ngokugcwele ngoluda uWesley nonyaka wePentecost futhi kwehle njalo ubonakaliswa ngokugcwele niyabo kwehle ukubonakaliswa nje uNkulunkulu esombulula yambona manje qaphelane wagcwalisa ezithembisweni zakhe zalolu suku njengoba babenazo manje uMose wayeyizwi ngalolo suku ngoba izwi lanikwa yena lalolo suku uMose uJosefa wayeyizwi ngezinsuku zakhe efanekisa uKristu impela niyabo ngamunye wabo wayeyizwi futhi lapho uJesu efika wayeyizwi ekugcwaleni kwalo ngoba lonke icebo lokuhlengwa lalilele kuye lonke icebo lokuhlengwa lalingalele kuMose lalingalele kuJosefa lalingalele ku-Elija niyabo ukuphela babeyingxenye yezwi bekhomba kulo niyabo mayikaphelani ugideli mcabango wenu nanti lifika njengoba ngishi niyabo lonke icebo lalingekho kubo babekhomba kulo ngakho emva kwakhe kugcwala ngeke sakhomba kwenye into likhomba emuva kuye izwi lesi isambulo esesiphelele akukho okungenezelwa noma kususwe kulo naso isambulo esesiphelele konke lokho isithunzi sakhe ozayo kodwa lapho efika wayengukuphelela amaHebheru okuqala uNkulunkulu endulo wakhuluma koyise ngabaprofethi uNkulunkulu wakhuluma ngamaveli abaprofethi kodwa ekugcineni kwalo imihla yokugcina ngendodana yakhe uJesu Kristu nakho lapho khona sembula iveli phandle lapho eCalvary indodana kaNkulunkulu wembulwa iveli qaphelani lenziwe laphila futhi namhlanje lapho izwi libonakaliswa ezitsheni ezingabantu amaveli kuyizwi uqobo ligcwalisekile ngalolo suku elibuyela kuNkulunkulu ukubhabhathizelwa kuye ngokwabaseKorinte bokuqala ishumi nambili siba ngabazimbanda kanye kanye naye amen ngithe wafu ehora kodwa ngingathi ukuqhubeka kancanyana na niyabobukani impela nje ngeke ngakukhethe lokhu lapha qaphelani sibandakanywa kanye naye manje qaphelani bangakabayizakhamizi zasemelika olapha naphakamisani izandla zenu kulungile uyisakhamuzi sasemelika khona-ke ubandakanywa kanye nalesi sizwe noma yilesi sizwe esiyikho ufanele ube yikho kunjalo na ungowalo lonke udumo lwayo futhi ungowalo lonke ihlazo layo ubandakanywa kanye nayo ungowasemelika ngakho ufana nemelika haleluya nganginoGeorge Washington ngenkathi enqamula iDelaware ngibandakanywa kanye naye kunjalo ngangino-Abraham Lincoln eGettysburg address ngangimi lapho nganginamasosha eGuam nina bafana ngenkathi nikhoma lelo fulege ngangikhona ngingowasemelika ngibandakanywa kanye nayo amen manje ukuba ngummelika noma liyini ihlazo layo elikubhedukazwe ngiyalithwala ngoba ngingummelika kunjalo futhi njengomkristu ngibandakanywa kanye naye amen nganginonawa ngenkathi eyongena emkhunjini anginomazi ngenkathi ephuma egibhithe amen nganginolitshe entabeni ikameli yewa mnumzane uthuma unkulunkulu nganginayo ngenkathi yenza lokho
truly with him.
Kalinawale pala ngizi bandekanye kufeni kwakhe lapho eCalvary ngikade ngiyifa izintweni zezwe ngimuqabona onke amasiko ngaba ndakanye kanye naye. Ndakanye naye ekuseni ngephasika ngenkathi evuka abafileyo. Ndakanye kanye naye ngosuku lwePentecost ngenkathi bomngcwele wehla ngomoya onamandla ovunguzayo ngaba ndakanye kanye naye. Konke lakho eyikho ngikho. Konke lakho engiyikho eyikho. Amen.
Dead in him we are.
What he is, I am. What he
is,
I am. Amen.
What this nation is.
Lava pastor, lava bebu, ya bata banga guasha kisom dabo futi babizo, ngako gonge ogu ni bata banga guti, wagu mukutwa ni shau kulu mukutwa la ichazo le kamalake.
I'm happy today to be one.
Gachabu alamchanzo kubango muniya wa bango kubandaga ni waganye nezi, elimu Kristu, kubandaga ni waganye nae. Ubatize lwakuye sibangaba bandakanywayo sibandakanywa ekufaneni naye sibandakanywa kanye na nezwi lakhe elinguye uma uKristu ngiyizwi lakhe ngokuba uyizwi futhi lokho ayikho ngikho. Amen. Nelthona ulongele yezwi libonakaliswa noma lembulwa kuleso sambulo phakathi lapho manje ke lokho kungibekani na uma eyileyo nkazimulo yeshekina ngingcenye yayo. Amen. Oh, amen. Kunjani izwi qobo lwalo lembuliwe lizembula lona. Cabangani izifihlakalo zikankulunkulu zaziswe thina kulolu suku isithunywa sasezulwini esifanayo esaziswa bona ngalezo zinsuku. Kaphelani intika yomlilo efanayo eyathuma uMose, intika yomlilo efanayo eyayiphezu kukaMose eyabhala iBhayibheli, intika yomlilo efanayo uPawulu ahlangana nayo esendleleni ebheke eDamaseku noPawulu wabhala iTestamente elisha. Kumbulani uMathewu, Marku, Luka noJohane babhala kuphela lokho ababekubonile, kodwa uPawulu waye nesambulo wasiwasha ngokuba wayehlangane nentika yomlilo uqobo lwakhe. Futhi icabangani efanayo lapho uJosefa bonke babhala ngalokho okwenzekayo, wonke umuntu wabhala emuva ngalolo suku, kodwa ngenkathi uMose efika enkundleni waye nesambulo wayehlangane nentika yomlilo. Futhi yembulwa kuMose ukuthi waba kanjani uGenesis, wabhala izincwadi ezine zokuqala zeBhayibheli. uMose wakwenza kunjalo na ngokuba wahlangana noNkulunkulu esesimbeni sensika yomlilo ezemboze ngevele ensikeni yomlilo. Ngenkathi uPawulu ehlangana naye endleleni abafundi babhala nje lokho ababekubonile ekwenza, kodwa uMose wayenesambulo wehlele eGibhithe eminyaka emithathu futhi wafundisisa futhi wabona ukuthi uNkulunkulu weTestamente elidala wayenguJesu welisha isambulo. Angibanga ngonga ulaleliyo umbono wasezulwini kunjalo impela.
The same pillar of fire that come
up from the ground. Itiga mbile fana efika phezulu indoda abhala iBhayibheli. Itiga mbile fana lapha namhlanje hoja iBhayibheli. Amen. Simbonga kakhulu kangakanani ngalokho. Iyafana induduzo enjepho ukubandakanywa okunjepho. Ngijabula kakhulu ukuba ngibandakanywe kulokho, ngazi ukuthi ngingenze njani. Ngikho ubandakanywa kulokho kunayo yonke iBaptist, iMethodist, iPresbyterian, iLuthela nabo bonke abanye. Ngibandakanywe kulelo zwi lapho inkazimulo yeShekhina nesambulo kulele khona. Intika yomlilo ibonakala ngokubonakalayo phakathi kwethu ikhomba ukuthi umlayezo uqinisile njengoba yenza entabeni yaseSinayi. Khumbulani ngaphambi kokuba umlayezo weqiniso uvele uMose washumayela futhi wabakhipha eGibhithe. Kodwa lapho ngaphambi kokuba imithetho yangempela eyishumi ishaywe, izimpawu lwangeniswa, uNkulunkulu wehla phambi kwabantu futhi wafakazisa ukuthi uMose wayethunywe nguye. Intikani yomlilo uMose athi wayeyibonile esihlahleni futhi wakhuluma naye. Oh, kuleli zinsuku zokugcina ukubona leyo ntika yomlilo efanayo phakathi kwethu impela ikhuluma izwi elilodwa, kusikho lokho kuphela kwaze liwuhumushe ngokulenza libonakaliswe futhi ilifakazela liliqiniso. Ngakho abantu abanayo indlela eyodwa yokungakholwa ngaphandle uma befuna nje ukukwenza ngamabomu futhi manje ke lowo owona ngamabomu emva kokuba esenokwazi kweqiniso awusekho umhlatshelo ngesono. Qaphelani, itheke yomlilo efanayo yathunyelwa kuMose nakuPawulo eyabhala iBhayibheli manje ithunyelwa ukulembula. Umusa uNkulunkulu, uNkulunkulu owaguquka egcwalisa izithembiso zikaMathewu wamashumi amabili nesishiyagalombili, bhekani mina nginani njalo. Gcwalisa uJohane Ngcwele eseshumi nane eleshumi nambili imisebenzi engenza mina nani futhi. Egcwalisa uLuka Ongcwele eseshumi nesikhombisa elamashumi amabili nesishiyagalombili kuya emashumini amabili nesishiyagalolunye ngezinsuku zokugcina indodana yomuntu iyokwembulwa. Niyabo Malaki wesine, bhekani ngiyathuma kini u-Elija umprofethi yokubuyisela ukukholwa kwabantu kubuyela ezwini lasekuqaleni. Niyabo kanjani lokhu? Niyabo wafa kuba azembule kithi, manje masife kumina ukuba sinembule kwabanye. Masithe masikweni lezinto ukuba sinembule kwamunye, sithe mahlelweni ukuba sinembule kwabanye. Qaphelani, ithempeli elidala kulo kwakukhona inkazimulo yeshekhina nokukhanya kweshekhina phezu kwezwi. Izwi liyimbewu laveza izinkwa zokubukwa emakholweni kuphela. Igazi nalo laliphezu kwesivumelwano.
And the blood is the water.
Nekazi lingamanzi, amanzi aphilisa uhlamvu, kolo imbewu okuyizwi. NjengoJesu athi njengoMose waphakamisa inyoka yethusi waphinda futhi wathi uNkulunkulu walithanda kangaka waze wanikela ngentwana yakhe ezelwe yodwa okholwa yiyo angaphuphi. UMose washaya idwala elihlanu ukusindisa abantu abaphuphayo noma aletha amanzi. UNkulunkulu washaya uJesu ukuba aveze umoya uphume kuye enze labantu abaphuphayo. Igazi lavela kuye okungukuthi amanzi okugeza ngezwi, okungukuthi amanzi aletha ukuphila embewini, futhi aveza inkazimulo yeshekhina yakhanya phezu kwezwi okwaveza izinkwa zokubukwa. Nesinkwa sokubukwa sasingesabantu abakhethiweyo nje, kunjalo na? Manje ukubhobokela evelini, wedlule evelini ungene ebukhoneni bakhe lapho izwi likhona, hayi sivumokholo, izwi. Phakathi lapho ubona inkazimulo yeshekhina, ishekhina amandla, umoya ongcwele ukhanya phezu kwezwi, uvela isithembiso kukhombisa ukuthi ningemuva kweveli.
Amen.
Ngincamule emavelini adatshulwe phakathi lapho inkazimulo ingehluleki khona neze.
Hallelujah,
hallelujah, ngihlezi ebukhoneni benkosi. Ngincamule emavelini adatshulwe phakathi lapho inkazimulo ingehluleki khona neze, ngihlezi ebukhoneni benkosi. Isikhumbe setahashe sidala amahlelo kudatshulwe kwayofika phansi. Ngikukhophozile lokho ngangena enkazimulweni yeshekhina futhi ngibona izwi. Ngibona intika yomlilo onyakaza. Ngibona izwi libonakaliswa. Lokho athi wayezokwenza kulezi nsuku zokugcina ngiyakubona kukhula. Ngibona abantwana bedla lezo sinkwa seshekhina sivela ekuvuthweni kwalelozi esilikholwayo. Amen. Ihora limnandi kangaka pho esiphila kulo. Niyabo ishekhina yayiphezu kwezwi phansi kwalapho kwakuyisinkwa futhi kwakukhona igazi lifafaziwe elilinika amanzi. Umoya unikeza ukuphila ezwini. Nebangaki abafunda bezwa itheyiphu ethi ukuvivinywa, ngiqagele abaningi benu bayifundile. Niyabona lapho kuthatha lelo zwi lifanele likhule ukuze likhule lifanele libe sohlobweni olukahle lomhlabathi. Niyabo uNkulunkulu wenze isithembiso futhi sishaya kuleyo nhliziyo singeke sehluleke. Unowa walinde iminyaka eyikhulu namashumi amabili. U-Abrahama walinde iminyaka engamashumi amabili nanhlanu elinde umntwana. UNkulunkulu washo njalo futhi lokho kucazelula konke. Ngabo wena izwi lalilapho liniselwa ngokukholwa, belikholwa laveza imiphumela, laveza indodana, laveza imvula, laveza uzamxolo, laveza intombi eyakhulelwa. Umprofethi wathi intombi iyokhulelwa. Umkabazeki ukuthi zonke izintombi ezincane zahamba zayolungisa izingubo zengane. Awu, lo mprofethi uIsaya wayengumprofethi okhonjiweyo eqinisekiswe nguNkulunkulu. Inkosi yathi intombi iyokhulelwa, ngizobanika isibonakaliso esingesiso esevele semhlabeni, isibonakaliso esikhulu, intombi iyokhulelwa. lapho bonke abantu lawo makholwa njengani nonke nje futhi bamuzwe lo mprofeti ekusho lokho onke amantombazane amancane bonke abesilisa bathi leyo kuzoba indodakazi yami yebo mnumzane wonke umuntu wahamba wayothenga izitathulo ezingamasokisi zabantwana nengubo emadabadabha benza amalungiselelo ngoba bazi ukuthi wayezoyithola leso sizukulwane esedlule futhi bacabanga lo mprofeti okhonjiweyo ekenisekisiwe nguNkulunkulu wayengayisho kanjani into eyiphutha na kufanele kube njalo kwakuyiminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili kamuva kodwa yayizala ingane amazwi nomhlaba kephezu lami alisoze ledlula futhi yakuthi bethi kuzokugcina kusho uNkulunkulu yabo nakho lapho esikhona ukukhanya phezu kwezi njengoba ukukhanya kwelanga kuguqula imbewu isuke enkazimulweni iya enkazimulweni nathi futhi siya ngokuba njengaye kakhulu lapho sihlala ebukhoneni bakhe njengaye ngokulingisa umfanekiso wakhe ebusisiweyo lapho sihamba naye bekisisani ukuthi ilanga lenzani utshala imbewu kwenzekani na leyo mbewu iyabola ngaphakathi kwembewu kukhona ukuphila ukuphila kuyavela bese kuveza uhlanga manje lokho akubukeki njengokokuqala kukhona uluda kwakuwuhlanga kulungile uhlanga lwaqhubeka futhi into yokuqala niyazi lwaveza intyakaza ngiyabo leyo kwakuyimvuselelo yeweseli yayingenjengayo enye kwase kufika imvuselelo yamapentecostal niyabo yaveza umbabathizo kwamoya ongcwele kulungile kwenzekani na sithola ifangasi okusasikhunta ezimbeni kuqala ukubukeka sengathi akusilo lento leyonto akubukeki njengezi akufani nakho konke okwalo akufani nohlambo lwasekuqaleni olwangenayo kodwa uNkulunkulu usekhona lapho ukwenza lokho ngokufanayo nje vulani lwenzani na ekugcineni libuyela emuva embewini yasekuqaleni futhi ngenkathi efika ngesimo sikaMartin Luther ngenkathi efika ngesimo sikaJohn Wesley ngenkathi efika ngesimo sePentecostal kufanele azembule yena futhi njengembewu efanayo eyangena indodana yomuntu wazembula yena njengendodana kaNkulunkulu ngonyaka ohlanga ofanayo nokunjalo kodwa kulo nyaka ugcina uzozembula njengendodana yomuntu futhi kulungile njengasekuqaleni sabunjwa futhi lukhula lube nani lolo hlanga na lukhula ngaso sonke isikhathi lolo hlanga oluncane luyakhula noma kunjalo alukabi njengohlamvu lwasekuqaleni kanjalo nomlayezo kaLuther wawungenjalo qhabo nako kufika eminye imilayezo ufini uSaint Enoch uCalvin wehle njalo ayokho namunye wabo babe seyiwo umlayezo kodwa owawuyikho abasitholanga isambulo esiphelele esalo ngoba kwakungakabi isikhathi ungeke wabeka izimba ohlamveni ngaphambi kokuba kube isikhathi sokuthi lufike nyabo futhi ke ekugcineni nanto ibuya futhi imbewu yasekuqaleni eyangena emhlabathini nyabo uNkulunkulu landela imvelo encamashi ngiyabo wazalwa eyiwundlu ingaso sizathu azalelwa ngaphandle emkhombeni amawundlu awazalelwa emibhedeni ngiyabo wahoyelwa eCalvary iwundlu izimvu ziyaholwa kunjalo izimbuzi ziyazihola ziziyise ekuhlatshweni niyakwazi lokho isilaha imbuzi iyazihola kodwa zona zidinga ukuholwa kunjalo Ngakho waholelwa ekuhlatshweni yabo ngoba wayeyiwundlu yonke into yayimkhomba emvelweni leyo sizathu wazalwa ngoMashi noma ngoApril hayi ngoDisemba wayengeke kunekho elingamafita ngamashumi amabili enhla lapho ngayo sikhathi sonyaka akasuye uNkulunkulu welanga kodwa wayeyindodana kaNkulunkulu yabo uNkulunkulu welanga wamaRoma zingamashumi amabili nanhlanu ngosuku lukaDisemba lapho kuhamba kwelanga kwedlula izindawo zakho phakathi lapho futhi babe namasekisi amaRoma futhi babe kubiza ngosuku lokuzalwa lukaNkulunkulu welanga futhi balwenza indodana kaNkulunkulu qhabo wayeyindodana kaNkulunkulu usuku lwakhe lokuzalwa lwaluhambisana nayo yonke imvelo impela manje qaphelani futhi manje njengoba sikuqhubeka sinesikhathi esincane esisele Manje kokuphelele emva kokuba uhlanga selibumbekile emva kokuba intyakaza isibumbekile emva kokuba uhlambu selufike ehlezeni khona ke lufanele lufike ekupheleleni lubuyele ohlamveni oluvamileyo futhi futhi kumbulani uhlambu lufanele luhlume niyabo uma lungahlumi ngeke luphile Niyabo akukho nokukodwa okwalokho okwakungaphandle kwaleyo milayezo okuyoke kufike ekuphileni ufanele uhlumele kukho kodwa khumbulani ukuphila okufanayo okwakusohlangeni kusohlamveni luzivuthela lona nje lubuyela emuva ngo niyabo wazembula ini na indodana yomuntu uhlamvu olwangena emhlabathini ngiyathola umlayezo na amagreki athi kuye sithanda ukubona uJesu kwathi uma uhlamvu lukakolo lungaweli emhlabathini niyabo lungeli manje yilandelayo azembula kuyona esimweni esehlukile uhlanga nentyakaza kanjalo kanjalo nawo onke amaqabunga nakho konke wazembula ngaleyo nkathi-ke ini na umoya ofanayo kodwa esimweni esehlukile niyabo kodwa yini elokugcina kulo kolo na ubuyela ngo ohlamveni lwasekuqaleni kunjalo na ngenkonzo yakhe iyafika ivela kulezo zinguquko ibuyele ezwini lasekuqaleni futhi izwi lifika kumprofeti futhi wakwethembisa kumalakhi wesine nokubuyisela ukukholwa kwabantu kubuyele ohlamveni lwasekuqaleni okwangena emhlabathini kulapha ngokufanayo uhlamvu olukhuphuke lwedlula lapha ukuphuka njengendodana kaNkulunkulu manje luyazembula lapha njengendodana yomuntu besekele uzembula njengendodana kaDavide esihlalweni sobukhosi niyabo lawo madodana amathathu nje impela oheyi futhi njengolwase kuqaleni manje enkonzweni ephelele yakhe uqobo hayi umuntu othize hayi ihlelo elithize njengoba besebenzile kusukela phansi kulowo nyaka lapho niyabo kodwa yena uqobo bonakalisile uyazibonakalisa esithembisweni enza uLuka ongcwele weshumi nesikhombisa elamashumi abili neshagalombili umalakho wesine kanjalo kanjalo amaHebheru eseshumi nantathu elesishiyagalombili kunjalo impela nje ngaleso sikhathi kufanele kube sikhathi sini na lapho inzalo yobukhosi ka-Abrahama ifuna indodana ethenjisiweyo nawo yonke imifanekiso ifanele igcwaliseke uNkulunkulu kalo wakhe wabonakala esimweni esidalwe singumuntu enzalweni ka-Abrahama emvelo ngaphambi kwembubhiso noJesu wathi kuyoba yinto efanayo kule nzalo yobukhosi ngaphambi kokuba indodana ethenjisiweyo ibuye aphelani vele endala eyayifihle inkazimulo izikhumba zamatahasi ezindala sasingenabuhle kuba sibukwe kanjalo nenyama yakhe yayingenjalo ngeso sizathu abantu bathi umfo omdadlana okokomele kanjalo namhlawumbe eneminyaka engamashumi amathathu kudala futhi empunga nentshebe yakhe impunga wayengabukeki kangako ibhayibheli lathi akanabuhle ukuba simbuke wayengabukeki njengenkosi isikhumba setahasi esidala kodwa yini eyayingaphakathi ngesikhetshana esinane sabagemika abangcwele behlezi ndawonye endlini eshisa njengalena bababiza kanjalo abukho ubuhle obukhulu kangako ukuba bubukwe kodwa yini engaphakathi ngineqiniso ukuthi kumbozwe ngeveli ezinhliziyweni eziningi niyabo kulungile ngoba ngaphandle lalingelutho kodwa konke kwakungaphakathi omanje uke waze waba ngaphakathi kwalo khona-ke uyalibona ungena kanjani kulo ngokuphawulana ngokujoyina na qhabo wazalelwa kulo ufa ususesikhumba setahasi sakhe sidala niyabo ubuwena obudala ukuba ungene kwelisha niyabo shiyani isikhumba setahasi senu esidala ukukhanya kweshekhina akulalelani befundisi ngifuna nilalele lokhu uma uke waze waba ngaphakathi manje ngizokuthatha kalula ngempela lokhu ukuze uqiniseke ukuthi uyalithola waze nje waba ngaphakathi kweveli phansi kwenkazimulo yeshekhina ukukhanya kweshekhina akulithathi izwi likankulunkulu bese kwembula uJesu engumbhuli qhabo njengoba kwenza amahlelo namhlanje ukufunda umcabango ngengqondo umgimbiko ongcwele uBhelizebhule inkazimulo yeshekhina ayimembuli kulokho kodwa inkazimulo yeshekhina ivuthwisa imbewu ethenjiselwe lelo hora lezwi imbonisa eselokhu engumduze wesigodi iveze leyo mbewu umduze wesigodi isinkwa sokuphila u-alfa no-omega onguye izolo namuhla naphakade uyisabelo samakholwa inkazimulo yeshekhina yembula ekholweni unguye izolo namuhla naphakade hhayi ukuthi izinsuku usedlule futhi wafa futhi sekuphelile ngakho bangane uma nikukholwe lokho uma nikukholwe lokho anikaze nishaye enkazimulweni yeshekhina inkazimulo yeshekhina iyoke imembule kanjani kubantu abathathu na yabo Ngikashileshi kina iyo ke imembule kanjani njengoba bathiziwe abantu egameni likaYise indodana nomoya ongcwele kanti akukaze kube khona umuntu eBhayibhelini obathizwa ngale ndlela na Inkazimulo yeshikina ingamehlisa kanjani imlinginise nomphostoli abe enguye izolo namuhla naphakade na yabo Inkazimulo yeshikina iyambonakalisa Iveza izwi lesithembiso liphumele kuwe ngqo. Ngalezo sizathu sokuthi kwathi ngakuba amboze ubuso bukaMose ngeveli ngoba kuye wawukhona izwi. Wamboza uJesu ngeveli njengomuntu omncane ozithobile ukubenza bangambone uJehova. Futhi uzimboza ngeveli namhlanje ezitsheni zebumba. Neshekina ingaphandle libukeka njengesigejane sabagcinqika abangcwele ezikhumba zamatahasi ezindala kodwa ingaphakathi lifihla inkazimulo yeshekina futhi ivuthisa isinkwa sokubukwa esizifika ngazo futhi sishayele singamula izwi amakhulu amamayela nyabo singukudla kwamakholwa singesekholwa kuphela khumbulani isinkwa sokubukwa sasingesekholwa kuphela nyabo imbewu yesinkwa sokubukwa Kaphelani, senzani na? Leyo nkazimulo yeshekina phezu kwesinkwa sokubukwa isigcina singonakali. Kumbulani imana eyavela ezulwini yayihlaliswa enkazimulweni yeshekina kusukela esizukulwaneni esisodwa kuya kwesinye. Ngaphandle sasiba nonoshobishobi ebusuku sasibona. Kunjalo na? Ngaphandle kwenkazimulo yeshekina izinsuku zezimangaliso selwedlule niyabo konke kungukubuhlanya. Kodwa ngaphakathi bukani banembewu ethize kajika nelanga ephuma enqolobaneni eGibhithe eyafakwa lapho ngezinsuku zikaJosefa eminyaka izinkulungwane ezine cishe edlule. UJosefa wazifaka enqolobaneni bazitshala zaphila. Ngaye na zazi nokuphila. Into enkazimulo yeshekina namhlanje na ukubhobhoza nedlulele ngale kweveli ukubona ukuthi ungubani uNkulunkulu omi phambi kwenu nibone ukuthi ungubani uNkulunkulu omi lapha phambi kwethu into yomlilo umbuzo ngeveli enyameni yomuntu kodwa yenzani ishekina yenzani na imbewu yesinkwa sokubukwa izwi esifanele siphile ngalo ngalolu suku ngalezi zithembiso inkazimulo yeshekina ivuthisa leso sinkwa sokubukwa yenza lifezeke ilenza isinkwa ekholweni elalilele emakhasini eBhayibheli unyaka nonyaka izwi lalo nyaka emahlelweni liyisikhubekiso Emahlelweni bayakhubeka kulo. Kusukela phansi eminyakeni uLuther, uWesley, uMartin Luther nabo bonke uSankey, uFinney, uJohn Smith, Knox, bonke bayakhubeka kulo. Kodwa yini ezokwenziwa ngalezi nsuku zokugcina na? Yini ukwembula? Ukuveza? Uzokwenzani uMalaki wesine na? Ukubuyisela abantu emuva besuke kulezi zikhubekiso ukuba baphidize amasiko nokwembula isinkwa ngenkazimulo yeshekina. Libhekisise livuthwa futhi liveza khona impela nje elathi lalizokwenza isinkwa sokubukwa lalo nyaka. Ehlelweni izikhubekiso isigejane sezinhlanya. Kodwa thina esikholwayo kodwa manje njengoba izambulo zeshumi sethembisile zonke izivihlalo zikaNkulunkulu ebifihliwe emakhasini kusukela phansi kuleyo minyaka kuzovuthwa kuvezwe onyakeni womlayezo wengelosi esikhombisa kunjalo na Wathini unyaka nezinyanga eziyisithupha ezedlulayo usekucishe kube iminyaka emibili manje na phuma uye eTucson ube senyakatho eTucson ukukhuma okukhulu nokuthi kuyokwenzekani izimpawu ziyovulwa izimpawu ezembulala lezi zinto abuye njengoba asho nje kuyini na ukhombisa ukuthi kungeke kwaba umuntu ushanga ukuphelele ngokuqonda engqo ngaso sonke isikhathi Kuyina isanda sikaNkulunkulu niyabo phambi kwethu futhi ngoba kuseqenjini elincane limbozwe enyameni yomuntu limbozwe ngeveli ezweni elingaphandle ufihlakele ezweni elingaphandle uyazembula ezinganeni zona eziyofunda niyabo kunjalo yonke niyabo yonke lifanekiso eBhayibhelini wonke umfanekiso eBhayibhelini ubonakaliswa khona lapha phambi kwethu uNkulunkulu ufana entsikeni yomlilo owabhala iBhayibheli indawo zombili iTestamente elidala nelisha ukhona lapha elibonakalisa khona elikhombisa khona impela elaliyikho ephendula ngokuhumusha nokuqinisekisa ukuthi ngokuhumusha sinakho ukuhumusha manje nake asikubone kwenzeka nabo yilokho ke asikubone kubonakalisa Kungakale so Jesu wathi uma ngingenzi imisebenzi kababa wami ningangikholwa niyabo kuzofanele kufakazelwe. Kodwa manje manje akufakazisiwe njengoJesu babeka indwangu bamboza ikhanda lakhe base bemshaya ekhanda bathi uma ungumprofeti sitshele ukuthi ubani okushayile. Futhi uma uyindoda kaNkulunkulu phendula lezi zinkwa niyabo lowo nguDevil. Uma uyindoda kaNkulunkulu yehla kuleso ngiqonde isambulo afanele asenze siyilokho ke. Kodwa manje njengoba isambulo seshumi sembulwa izivisakalo zikaNkulunkulu siyabonakaliswa siyaziwa njengoba incwadi yophawu lwesikhombisa yethembisi. Manje ukukholwa kwenu makube kuye oyizi. Imbangela ezambulweni zeshumi ukuthi noma izambulo seshumi nesishiyagalolunye njalo benginakho kubhalwe phansi lapha izambulo zeshumi ukuya kukho kodwa akusise eseshumi ngeseshumi nesishiyagalolunye. Lapho efika uzobizwa ngokuthi izwi likaNkulunkulu ekhwele ihashi elimhlophe nabalandeli basezulwini bazoba semva kwakhe. Khophozani veli lehlelo lemfundo. Khophozani veli lehlelo lesiko. Khophozani lawo maveli elimfihlayo kini. Khophozani lawo maveli okuziqhenya nina besifazane. Nemadodakazi enkosi ziphathiseni okwakho. Philani njengakho. Khophozani onke amaveli kungabi nandaba ukuthi iPhD neLLD ithini kuphambene nalelo Bhayibheli. Khophozani edlule kulelo veli. Ngokuba siledlulile iveli eliklejuliwe, sesingakolunye uhlangothi, ngakolunye uhlangothi. Futhi nizobona uma nje nizokwenza lokho nigqobhoze lawo masiko amadala nezinto futhi nize kuye nizombona emi umnqobi onamandla izwi lesithembiso lalonyaka libonakalisiwe. Nizombona uNkulunkulu onamandla emboliwe nimbone ekhona phakathi kwethu lapha emboliwe uNkulunkulu onamandla enganqotshwanga ngamasiko. Bazama ukumfihla ngemuva lapho bakwenze iminyaka kodwa isikhathi sesithembiso sasondela. uNkulunkulu wavusa uMose ngesinye isikhathi futhi wakhulula abantwana kulezo zinto. Futhi salokhu angeke anqotshwa. Kodwa amazwi nomhlaba kodwa izilama lisoze nguyizo namuhla naphakade. Bathi ngeke kwenziwa kodwa kwenziwa. Kwathi ke lapho sekwenziwe bathi ngokwedeveli. Kodwa lokho akuluguquli izwi likaNkulunkulu nakancu lisalokhu linguNkulunkulu ekukholweni umnqobi onamandla onguyizolo namuhla naphakade ngemvelo yakhe ngezwi lakhe amaHebheru eshumi nesithathu lesishiyagalombili. Sengiyavala ngokusho lokhu ngoba sekuyimizuzu emihlanu kuba kushaya eleshumi nambili ngisho lokhu nje. Cishe nginayishumi amanye amakhasi ayishumi nambili ngiyobuye ngikuthole ngesinye isikhathi mhlawumbe kulobu busuku. Qaphelani, qaphelani lokhu. Kwaye kwakhona indali futhi babe nokushaya ivayolini okudala enhla nikuzwile izikhathi eziningi ivayolini endala. Nomdayisi wasendaleni wathi nginikwani ngayo na? Ingahle nje ngingakubeki kahle lokhu ngokwenkondlo sekungeminingi iminyaka eminingi kodwa kuyafika emqondweni wami. Baseke becosha okokushaya ivayolini okudala kwakungabukeki kakhulu kangako kwakubukeka kumkhehlekhehle nakho konke akakwazanga ngisho ukuthola obhidayo kuyo. Ekugcineni ngicabanga ukuthi wathola ukuthi kubhidwe ngedola noma yinto efanana naleyo. Futhi wawukhona owayeni lapho owayengacabangi ukuthi ifanele ithengiswe ngalokho. Ngakho wahamba wayicosha. Wayishaya ezandleni zakhe wasecosha into yokushaya ivayolini wase eyikhalisa futhi wadlala ishuni. Futhi lapho enze njalo wonke umuntu waqala ukukhala. Babengakaze bawuze umculo onje empilweni yabo. Umthengisi wasendaleni wayesethi ke nginikwani na? Izinkulungwane ezimbili, izinkulungwane ezinhlanu, izinkulungwane ezishumi. Niyabo kwakuyini na? Isandla senkosi engumninilo sakwembula okwakwembozwe iveli entweni endala eshayiwayo. Kuyafana namanje. Incwadi endala isimanikiniki. Kanti ihlekwa, yashiswa, kwahlekiswa ngayo. Kodwa isikhathi sesifikile lapho khona benendali yamahlelo umkhandlo wamabandla omhlaba. Balithengisa sengathi akumsebenzi wamuntu. Kukhona indala yehlelo ezayo. Kodwa khumbulani, khona okuthize encwadini endala okwethenjisiwe ukuthi kuyoba khona isandla esimiselwe ngaphambili esigcotshiwe ngelinye ilanga esiyoyicotshwa futhi senze izwi lale ncwadi ngenhliziyo emiselwe ngaphambili emsebenzini onikiweyo elenzelwe wona lembula izithembiso lezo ezikulo. Kungabukeka njengesidala esixuku sabaphinika abangcwele noma enye into ethize, kodwa nje thatha isandla senkosi izwi kukho ukwembula lelo zwi futhi kuza kakhulu kunabagingqeki abangcwele. Kube yilokho kithina sonke, akunjalo bangani? Akusona isixuku sobuhlanya, kuya ngokuthi into yokushaya isesandleni sikabani. Asikhuleke. Baba wethu osezulwini, ngokukholwa namhlanje ngibona inkosi engumnikazi wencwadi endala leyo abayishintshanisela amasiko, bayishintshanisela amahlelo. Bazama ukuyithengisa manje, bayithengisela umkhandlo womhlaba womuntu wamabandla obukhomanisi umphiki inkulunkulu. Indali isikhona nkosi.
Surely you will.
Kulunkulu vela obala, qiniso uzovela.
Send us that prophet, Lord.
Yes, Lord.
Sithumelele lo mprofeti Nkosi. Ocosha leyo nto yokushaya ivawulini. Ocosha lelizwe futhi abonise ukuthi uJesu Kristu uyefana izolo namhla naphakade. Abaningi Nkosi bayothengisa ngezimpilo zabo, bayolahla kude amadala amasiko, bayogqobhoza amaveli, bayalifuna Nkosi. Bayonikeza yonke into. Yonke into nje banike uJesu. Nkosi, ngicabanga ubabonisile lona manje. Bavela ndawo zonke bachitha okwabo abaphila ngakho. Benza yonke into ukuzama ukuba bafike emihlanganweni ukwenza konke abangakwenza ngoba balitholile lelo pharele lenani elikhulu ezinye izinto ezincane impela. Babusise baba. Ukubekwe kuleli pulpiti kulokhu kusa Nkosi, kubekwe amaduku, mhlambe abanye babo bazofanele bahambe namhlanje ngaphambi kwenkonzo yokuphilisa kulobu busuku.
Oh,
uNkulunkulu waphakade, buka phansi, ngiyazi ulapha, umbosiwe ngeveli. Futhi ngithuma lamaveli amancane Nkosi, athiwa amaduku futhi nezindwangu ezincane nezincane izitathulo ezincane ezingamasokisi zabantwana abancane. Futhi ngiwathumela njengezimpawu zamaveli amancane ukuthi izwi lakho selishunyayeliwe phezu kwalo kulokhu ukusa. Futhi njengekholwa ngibeka izandla zami phezu kwawo umzimba wami okuyinkomba yokuthi ngiyalikholwa. Futhi ngokukholwa ngamunye kulendlu wenza ufanayo Nkosi, sengathi abagulayo bangaphila. Ungashaya izwi kusuka lapha Nkosi, njengoba kwenza umshayi ivawulini omdala kuvawulini, kwenze kanjalo Nkosi. Kwenze kudlale ngendlela eyiyo into yokushaya esandleni senkosi engumnikazi, ngakho sizombona yena emile esobala. Kufanele ukuthi bacabanga kanjani labo bantu ngalosuku lapho bengakwazanga ukukhipha lutho, lapho bengakwazanga ukuyikhokhela ngalutho ivawulini endala babengayifuni. Babengabe babenayo endlini yabo. Kodwa lapho isike yaxoshwa isandla salo owakwazi ukuba inkosi engumnikazi wayo, khona ke bathengisa ngakho konke ababenakho ukuze bathole yona. Babeqophisana futhi bebangisana ngayo isikhathi sase sedlule kakhulu ngale nkathi. Ngakho kuyoba esinye isikhathi lapho icilongo lenkosi liyokhala kakhulu, isikhathi asisayi kubabikho. Labo abakade bebuka kukho futhi bekwenza inhlekisa, labo abama lapho phambi kweveli elivulekile futhi babona izwi kaNkulunkulu libonakaliswa. Abanye bayolikhalela kakhulu, kodwa njengoba wathi isikhathi siyobe sesedlule kakhulu ngaleyo nkathi, bangena esidlweni sakusihlwa somshado futhi bashiywa ngaphandle lapho okukhona khona ukulila, ukukhala nokugedla amazinyo. Siza wonke umuntu ukuba akholwe kulokhu kusa. Baba, qhoboza onke amaveli okuzidla, onke amaveli okungakholwa, futhi babone umnqobi onamandla emboliwe phambi kwamakholwa. Ngokuba bhekani nginani njalo kuze kube sekupheleni kwezwe. Useyisikhashana nezwe lingabe lisangibona, nokho ninani yongibona, zikhombise wena phakathi kwethu Nkosi njengoba bewenza. Sala njalo ungaleyo ndlela size sibonakale obala phambi kwakho, lapho i-Enmofa isiguqukile futhi wabuye futhi waba indodana kaNkulunkulu nendodana kaDavide. Sipe khona Nkosi ngegama lika Jesu Kristu. Sisakhothamise amakhanda ethu sonke emkhulekweni. Angazi namhlanje noma ngabe bakhona yini abanye lapha abangaphakathi noma ngaphandle. Ayikho indlela yokuletha ababizelwa e-altare phezulu lapha ngoba ayikho indawo. Kodwa angazi ngokuyiqiniso ngiyakukholwa lokhu ukuthi kuyiqiniso na. Ngiyakholwa ukuthi ngalolu suku esiphila kulo nayo yonke le nqushunqushu nonyaka wesayense njengoba kwakunjalo ngezinsuku zikaNowa, ngezinsuku zikaMose, ngezinsuku zikaKristu ukuthi uNkulunkulu uBaba omkhulu wethu sonke esizalelwa kuye umi phakathi kwethu namhlanje na. Lenteka yomlilo ebonakalayo efakazelwe ngokwesayense eminyakeni eminingi edlula, ngisengumfana omncane yakhuluma kimi phandle lapho futhi yangitshela ukuthi ngiyohlala khona lapha ukuthi kuyokwenzekani. Ngimitshela ngakho yaseke ngelinye ilanga ezansi emfuleni phambi kokuba kuqale inkonzo imvuselelo yokuqala, wabonakala ezibhakabhakeni wazikhomba futhi wanikeza umyalo. Yonke le minyaka bengikufihle enhliziyweni yami uKristu omboze ngeveli intsika yomlilo efanayo ihumusha izwi njengoba kwethenjiswa. Sisosukwini lokugcina ukufika kwenkosi nje. Futhi uma uzithola ungaphandle kwalelo veli okungukufa uhlala ngaphandle, ungakwenza yini ngokukholwa kulokhu ukusa uthi ngosizo lukaNkulunkulu nangosizo lwakho Nkosi ngifuna ukuqophoza ngedlule kulelo veli, ngifuna ukungena lapho okhona ukubona izwi likaNkulunkulu eligcwele na. Ningazami ukuba nguMose, ningazami ukuba ngu-Aroni, ningazami iba nguwe nje kodwa iba ngumKristu. Ningakwenza yini amakhanda enu ekhotheme niphakamise izandla zenu kuNkulunkulu futhi nithi Nkosi Nkulunkulu ngisize ngaphakathi kweveli na. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise. Yilokho ke bukani nje izandla ngaphandle, ekhumbulani ingahle ngingasiboni neze isandla sakho. Akusizi kakhulu kangako kimi ukuba ngisibone empeleni nguNkulunkulu. Ngophela kimi kungenza nje ngibone ukuthi imbewu iwele ndawo ndawo futhi kodwa uNkulunkulu ubona inhliziyo yangempela. Uma bekhona abanye abangaziphakamisanga izandla zabo abathanda ziphakanyiswe manje, phakamisani izandla zenu futhi nikhunjulwe emkhulekweni, phakamisani izandla zenu. uNkulunkulu anibusise kuhle lokho. uNkulunkulu anibusise. Baba, siyakhuleka namhlanje ukuthi laba Nkosi abangakedluli kulelo veli bami phandle lapho njengo-Israyeli bayabhekisisa, bayakholwa kodwa abakaze baqophoze bangene kulokhu okwamanje ukuba babone lokho kukhanya okukhulu kweshekhina kokubili okomoya nokomzimba. Ngangokuthi iso lomshini, lomshini wokuthatha izithombe liyaqhubeka nokuthatha isithombe emavikini amabili nje edlule liyibambile futhi. Uyazembula Nkosi, uNkulunkulu onamandla wembulwe ekholweni. Usalokhu embozwe ngeveli kungakholwayo, kodwa wembuliwe ekholweni. Sengathi bangaqophoza bangene namhlanje Nkosi, babone ubuhle obukhulu nenkazimulo. Sengathi izinhliziyo zabo zingaguqulwa ngaphambi kokuba ngisho sibuyele kulendlu yokukhonzela kulo busuku. Sengathi bonke bangagcwaliswa ngomoya wakho ubukhona bakho. Sengathi Nkosi engumnikazi ingacosha lokho kukholwa abanakho ikudwebe ezweni. Sengathi ishuni ingabuya wena ucotshiwe ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba ukukholwe lokhu. Kholwa mntanami futhi usindiswe. Baba uNkulunkulu, sibanikele ezandleni zakho manje. Siqonda ukuthi akusekho okunye okungaphezulu esingakwenza. Konke sekunawe manje Baba. Ngibanika wena egameni lika Jesu Christ indodana yakho. Amen.
I love him.
Niyamthanda na.
Wonderful, wonderful Jesus is to me. The counselor, prince of peace, mighty God is he. me, saving me, the keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. I once was lost, now I'm found, free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. The Counselor, the Prince of Peace, the Mighty God is He. Oh, saving me, keeping me from sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name.
Mangaki ombonayo emele umnqobi onamandla izwi elenziwe inyama lembulwe phambi kwethu. U-Alpha, u-Omega, owayekhona, okhona, nozayo, impande nenzalo kaDavide. Wayeyindodana yomuntu, indodana kaNkulunkulu, indodana yomuntu, futhi uyoba indodana kaDavide na. Ngalikholwa ngenhliziyo yenu yonke na. Ezembulo onyakeni ngamunye, walethwa ekholweni, ezemboze ngeveli enyameni yomuntu kongakholwayo. Utashe emva kweveli. Sengathi uNkulunkulu angaqhobhoza onke amaveli futhi simbona njengoba enjalo.
Jesus breaks every fetter. Jesus breaks every fetter. Oh, Jesus breaks.
Anifuni ukwela eJordani manje na, akukabi kude yini ngokwenele ukuba sehlane na, asiwelele ezethembisweni. As for me, say, Sandra, say, to manje.
I will ever, ever praise Him. I will ever, ever praise Him. I will ever, ever praise Him. For He said,
Amen. Lokho kunenze nizizwe nikahle na. Oh, umangalisa kanjani? Umangalisa kanjani? Akumangalisi ke na. Asikhawulane manje sithi
Jesus bring. Yeah. the mighty God. Same yesterday, today, and forever. Just changed his form.
Praise him.
Took all the creeds away from me, sent me to believe his word.
Anizwa ivaulina yenkosi idonswa into yokushaya lelizwi na unguye izolo namuhla.
Will ever, ever praise him. What did he do? For he said, behind the curtain, me, praise be God.
Atunyiswe uNkulunkulu, ngiyamthanda. Animthandi na? Lokho akusikho kwasezulwini na? Ngiyakuthanda lokho izingxenye zezi yabo umoya ongcwele ngaleyo emnandi indlela ethobile nje ngiyakuthanda lokho. Oh, sabanga nje.
Side of Jordan. I'm nearing there now. In the sweet immortal of Eden. What will I find there? Where the tree of life. That was in the Garden of Eden. Blooming. There is rest for.
Nifuna kuhamba na ukashula onke amaketango.
Jesus break every tradition, every fetter. Jesus break every fetter. All denominations, all creeds.
Akadungisi uNkulunkulu, ngiyamthanda nje. Akumangalisi uIsaya athi ngumluleki, inkosi yokuthula, uNkulunkulu onamandla, uyise ngunaphakade, isimangaliso.
Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. How wonderful he is. I tell you, there's no end to this. I come into this 33 years ago, feeling this away. And if he tarries one day, I'm going to close my eyes. I'm going out in the same way. Amen. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. He's a counselor, my Prince of Peace. Mighty God is he. He's saving me. Keeping me from sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise his name.
Ngingahlala lapha usuku lonke kulokho. UPaul wathi, uma ngihlabelela, ngiyohlabelela ngomoya. Uma ngishumayela, ngiyohlabelela ngomoya. Uma ngihamba, ngiyohamba ngomoya. Uma ngikhuluma, ngiyokhuluma ngomoya. Makuthi yonke into yenziwe ngezwi nangomoya, yebo mnumzane, amen. Konke kuyiqiniso likaNkulunkulu. Ngiyambona uNkulunkulu onamandla embuliwe. Ngiyambona ephenya izivumokholo amahlelo. Ephenya abantu abamancikanika izinhlelo zemfundo, nakho konke ehamba eqonda phambili, ame lapho. Ngicabanga ukuthi izivumokholo bezingamnqoba na? Ngicabanga ukuthi amahlelo abengamnqoba na? Ngicabanga ukuthi umthandi wamabandla ungamnqoba na? Wanuma yonke into, wagqabula zonke izibopho, waqebhula, wavula isihogo, wadabula uphawu, wangena endaweni engcwelengcwele, wazembula kithi eyizwi, onguye izolo namuhla naphakade. Amen. Ngiyamthanda. Manje siye sibonane kule ntambama, sifuna ukwenza into eyodwa engukuthi.
the name of Jesus with you. A child of sorrow and of woe, he will joy and comfort give you. Oh, take it everywhere you go. Precious name, oh, I speak. Oh, Father,
uma uSathane ezama ukunilinga ukuthi anibuki into efanele mkhombeni ezweni njengoba kwenza uJesu. Niyabo, niyabo, amen.
At the name of Jesus bowing, falling prostrate at his feet, King of kings in heaven will crown him when a journey.
Ubeli uzongena cishe ngelesithupha ngqo anikeze amakhadi okukhulekelwa kulabo ofuna ukungena emgqeni womkhuleko. Ngicabanga ukuthi kungcono sikwenze besingeze ukukwenza, kodwa ngokuthi sisixuku kungcono sikwenze. Niyabo. Manje mkhumbuleni emgqeneni njalo esemqondweni wenu, enhliziyweni yenu, noma niyaphi. Niyabo. Gcinani uJesu esemqondweni wenu.
The name of Jesus with, listen, as a shield from every snare. What happens when temptations round you get? What must you do? Just breathe that holy name in prayer. Precious name.
Precious name.
Oh, how sweet. Oh, how sweet. Oh, power and joy of heaven, precious name. Oh, how sweet. Oh, power and joy of heaven.
Askotami Samakanda, 8 manje. Ngizocela umfundisi uma engeza akhiphe izithameli. Mfowethu Neville, uNkulunkulu akubusise, mfowethu Neville.